Brother went and got me a big hot cherry pie. I tell you, it pays the hint.
Mfuthu uhambile wangithulela umkhulu uphaya wamasheri obabayo. Ngiyanitshela kuyakhokhela ukusikisela. Futhi wathi, hey, utheni ngalokho mfowethu level na? Nangu niyabo, kubukeka sengathi uphaya wamasheri uhlobo oluthandekayo. Kuhle ngempela. Njengoba ngisho nje ngakho uma udla uphaya amasheri manje ngezinye izikhathi uzithela enhlambini manje angiyolahle uphaya ngilahla nje inhlamvu futhi ngiqhubeke nokudla uphaya amasheri. Ilo ndlela engifuna nenze ngayo ngale milayezo uma ugijima hambisanani nami ngo uma ulamele okuthile ongeke wakugaya kahle nje ngani awu nje ungalahli yonke into lahla nje leyo ngxenye inhlamvu bese uqhubeka nje nokudla uphaya ngani uma nje uke wafunda uma niyathanda inkukhu inkukhu ethesina cishe impela wonke umuntu uyayithanda awuphela-ke uma udla inkukhu ulamela ithambo awuyilahli inkukhu ulahla nje ithambo kunjalo phethina ulahla nje ithambo uqhubeke nokudla inkukhu. Awu siyajabula ngenxa yokuthi singakudla ukudla okungena thambo noma inhlamvu kukho izinkwane ezilula zehla zivelezelweni ezabizwa ngokuthi imana zimboza yonke indawo ngobumnandi basezelweni. Niyazi ngikholwa ukuthi kwakukuthi avunde ngesinye isikhathi owathi nambitheka njengoju edwaleni. Ngikholwa ukuthi imbongi yathi kwakuwoju edwaleni omfowethu seyake wanambitha ubone njengokunambitheka njengoju edwaleni uju edwaleni mfowethu ungaleyo ndlela. Manje niyazi ngazibuza ngesinye isikhathi ukuthi lapho kwakuchazani uju edwaleni futhi ngacabanga awu kungukuthi mhlawumbe bathola indlu yezinyosi ngesinye isikhathi edwaleni lapha ngiza ngikwehlisa ngathola ukuphefumulelo kuncane kukho mina hayi ngalesi sikhathi engangikufuna ngaso kodwa ngokuqhubeka kamuva ngathela ukuthi ngamunye walabo beluzi bezimvu owayenezimvu ukhona okuthile ngakho niyazi imizimba yethu yakhiwe ngothuli lomhlaba yonke into ephilayo ivela emhlabeni futhi ngokukhona laba beluzi bezimvu babekholwa ukuthi umcako wawusiza imvu lapho ingaba nokuthile okungalungile ngayo niyazi igula noma enye into yawufuna ikhotha edwaleni nizibonile izimvu zenza lokho zihamba ziyokhotha edwaleni futhi kuyise izimvu ukuba zikhotha edwaleni babethela uju edwaleni bese kuthi-ke izimvu zazihamba ziyokhotha uju bese kuthi-ke yayithola idwala futhi niyabo ngenkathi yayikhotha uju. Awu sinesikhwama sonke sencwadi yamashezi esigcwele uju lapha sizoyibeka edwaleni hhayi kunoma yiliphi ibandla edwaleni uKristu Jesu futhi nina zimvu hambani niyokhotha manje futhi nina nizosinde khona lapho impela zonke izinkathazo zesono zizobe zingasekho lapho nikhotha idwala yilokho kuphela enifanele nikwenze ukuthi yile mayelana nedwala elinokuphulukisa kulo ukuphulukisa ezinzikini ezidlule ngaphambi kokuba babeni jova emarabi babevamise ukuba nalokho ababekubiza ngokuthi umuthi okhanyela lapho olunywe yisilwane esinemarabi i-Madistone. Uma umuntu ethelwa kulunywe yinja ehlanyayo ngani babembeka kule Madistone futhi manje uma i-Madistone uma inamathele kwi-Madistone iyasinda uma inganamathelanga khona-ke isigulu esiqhubekele phambili kakhulu siyokufa. Lapho kungaleyo ndlela namhlanje ukuluma okubi kunakho konke engikwaziyo akuyona inja ehlanyayo yebo udevele futhi sinetshela lokho idwala leminyaka bambelela nje kulo inqobo nje uma ubambelele uzophila futhi ungalokothi udedele futhi uhlehle uyiba ulokhu nje ubambelele namathela kulo futhi uzoba kahle. Manje ngaphambi kokuba singene esifundweni sethu sasebusuku futhi sifuna ukuma umzuzwana nje uma singakwazi senzele izwi lomkhuleko. Awusithi dewabe kaRobert Dotry nguyena lapha ungishayela ucinga izolo ngikholwa ukuthi bekuyikho futhi bekhuluma ngokuthi ubefuna umkhuleko futhi bengingazi ubukeka njengayo bengingazi noma ubunguye noma qabo ngikubonile lapha izolo kusihlwa. Manje bangaka bafuna ukukhonjela phambi kukaNkulunkulu noma ufuna uNkulunkulu akukhumbule njalo na nje. Baba wethu esezulwini njengoba umholi wethu wamaculo omncane phezulu eChicago wayevame ukucula ngikhumbule lapho izinyembe zizehla Nkosi ngikhumbule manje oreni lokufa konke phansi kwedlule ekuphileni sifuna sikhumbule Nkosi. Ungasikhumbuli njengezoni njengalokho siyizo kodwa sifuna sikhumbule njengamaKristu avumile ukuthi semukele uJesu Kristu indodana yakho nomsindisi wethu ngokwethu ukuba abe yinhlawulo yethu ngezono zethu. ukuthi siyazi ukuthi yilona kuphela kuphela ithuba esinalo umgwaqo kuphela imizamo kuphela insindiso akunga noma yiliphi ibandla noma ngaziphi ezinye izihlaziyi zemishini noma iyiphi enye inhlangano kodwa ngojesu kristu futhi yena yedwa
So we approach in his name tonight.
Ngoba sisendele kameli lakhe kulobu busuku. Sicela ukuthi uzosibusisa njengoba sibuthana ndawonye kudadeshe izwi lakho nokwazi ukuthi yini osibekele yona okwalobu busuku ukuthi singakha imizimba yethu yethu yokomoya ibe yibandla eliphilayo. Ibandla lapho ungahlala khona futhi ungene futhi uzizwele unethezekile uhamba phakathi kwabantu bakho usitshele ukuthi asenzeni futhi wazi ukuthi sizokwenza khona lapho. Futhi siyakuthanda baba kodwa siyazi ukuthi asikabi sesibweni esikahle nokho ukuthi ubungakhuluma ngathi njengoba nje ufisa ukukhuluma ngakho siyakhuleka ukuthi uzosoka lokho ngokuthi unqume ususe bonke lobu buwula yonke inyama eseleyo isuke kithi kulobu busuku ukuthi singanikelwa kuwe ngokuphelele ukuthi ungasisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi Siyakhuleka ukuthi leso sikhathi sizoba kulobu busuku baba ukuthi uzosisebenzisa ukukhipha lezi zikaka eBhayibhelini futhi siwapolishe futhi sidedele abantu babone ukubonakalisa kukaKristu kulonyaka omkhulu webandla sikucela egameni likaJesu Amen Manje sibe neminyaka ibandla manje kwehle njalo kuze kube unyaka webandla wakulobu busuku unyaka webandla lesithupha esasebusuku uqedelwe iminyaka yebandla uthathwe owodwa wabusuku ngabunye ngomsombululo kuze kube ngesono
And tonight the church age is called the Philadelphia.
Futhi kulobu busuku unyaka webandla ubizwa ngokuthi unyaka webandla lase Philadelphia. Futhi inkanyezi noma isithunywa ingelosi sithunywa kulowo nyaka webandla siyakholwa ngokuzithoba ngenhliziyo yethu yonke ukuthi nguJohn Wesley. Unyaka webandla waqala ngo-1750 ngenkathi unyaka webandla lamaluthela siphumile futhi wahlala kwaze kwabanda ndawo ngo-1900 ngalapha ku-AD 1906 AD kusho ukuthi uJesu azalwa unyaka webandla likaWesley bese kuthi ke wangena usuka kulowo iLaodikeya
Now the age is the age of church age of brotherly love The great missionary age.
Kulimanje onyaka ngunyaka we unyaka webandla othando lobuzalwane unyaka wobuthunywa benkolo emkhulu nenyaka womnyango ovuliweyo futhi umvuzo wawuyi insika wenziwe insika nesambulo samagama amathathu igama likaNkulunkulu igama lomuzi kaNkulunkulu negama elisha likaNkulunkulu isambulo esanikwa leli bandla kulonyaka
And now the church This age begins in Revelation 3.
Futhi manje ibandla lonyaka uqala esambulweni sesithathu isikhombisa kwehlele evesini leshumi nantathu futhi ivesi leshumi nantathu kanye nalo isambulo sesithathu isikhombisa kuya eshumi nantathu. Manje besibuyekeza lena kancanyanyana ngesikhathi sasebusuku sibuyela emuva futhi unyaka webandla kuqala kwakungunyaka webandla lase-Efesu bukhona ngasho ngo ukuthi ingelosi noma ukukhanya okungubani umfundisi yalowo nyaka webandla na uPawulu unyaka webandla lase-Efesu AD 55 kuya ku-170 Isizathu ngithathe u-55 kulapho waqala khona uhambo lwakhe lobuthunywa benkolo futhi kwakungaleyo nkathi lapho asukela khona ibandla lase-Efesu namabandla ehlukene ngalapho kungile unyaka webandla lesibili kwakuyisimina ngabe ukhona okhumbulayo ukuthi ingelosi yalowo nyaka webandla yengubani noma bani wekilasi na Ireniasi njalo kulungile kwakungu-170 kuya ku-312 unyaka webandla lesithathu kwakungunyaka webandla lasePhegamu ngabe ukhona okakhumbula ekilasini wayengubani ongcwele walowo nyaka webandla na bathile ongcwele kunjalo kusukela ngo-312 kuya ku-606 Bese kuthi ke unyaka webandla elilandelayo kwakuyiTiyatira ngabe ukhona yini umkhumbulayo ongcwele futhi isithunywa ingelosi yalowo nyaka na ukholumba kunjalo futhi lokho ngo-606 kuya ku-515 elandelayo kwakungunyaka webandla lasesadesi obuyizwe lebusuku futhi noma ngubani lisobala liyazi ukuthi ingelosi yalowo nyaka webandla yengubani liyakhumbula na uMartin Luther bese kuthi ke owakhe kwakungu-1520 ukubekele ku-1750 futhi kulobu busuku sisonyakeni ebandla lasephiladelphia okungu John Wesley sithunywa sanga lolo suku kusukela ku 1750 kuya ku AD 1906 futhi unyaka wothando lobuzalwane.
Now we find out and each one of these churches
manje sizele ukuthi ngalinyela lamabandla iminyaka yebandla libonakalise isimilo salelo bandla la lalisho lokho ibandla laliyikho nabalingiswa bebandla isimilo njalo sebandla manje izolo lebusuku bekungu Martin Luther ngikulokho ngisizathu esenza ngithole lokhu futhi abafana bakufaka ithephini ngiyadisho sikulonke futhi lethi usilonke nje lo mlando omncane owunikezayo lapha na abo amaphuzu angokomlando azoya encwadini yabo lokhu lapha ngisizathu sokufika lapha ngithola lezi zinto zikhishiwe ngokuphefumulelo kusuka phambi kwenu bantu lapho sibuthana ndawonye ukuthola ingxenye yokuphefumulelo yabo. Umlando ngikakufunde lokho encwadini kodwa lokhu ilapho ngifuna khona ukuphefumulelwa. Phela-ke sikucosha ethephini. Phela-ke sine encwadini khona-ke sizoba nakho kokubili imininingwane yangokomlando yakho kanti futhi ukuphefumulelwa kukamoya ongcwele usinikile ngenkathi sisendawonye lapha lena izindawo zasezulwini kuKristu Jesu futhi ngikhola ukuthi kufanele kwenze kuphawule kuncane kumangalisayo kule minyaka yebandla futhi Nkosi izibusiso zayo kukho. Manje izolo lebusuku ngiyakwe bandla lokhu kungunyaka webandla lasesadezi empeleni ngesiGreki wawubiza ngokuthi ophumikileyo kodwa ngikholwa ukuthi ekuhumusheni ngesiNgisi ngokufa.
Now it was both a dead
manje kwakuyikho kokubili ibandla elifile neliphunyukileyo ngoba kwakuyibandla elaselifile ngaphansi kokubusa kukapapa ngo-1500 lapho noma ngo-1520 kokubusa kukapapa kukhulu esiwubiza ngokuthi izikhathi zobumnyama lapho ubukristu babuse kuhlehleni okuphansi kwedlula konke kwake kwaba khona noma okuyoke kube khona ngisho nasenyakeni webandla laseLaodikeya. Manje kunenye izinto ezimangalisayo nokho yibani nilokhu nikhumbula ukuthi le minyaka yebandla iyaqala futhi noma yini kulowo owodwa unyaka webandla kuhamba kwehle indlela yonke kudabule kuwo wonke unyaka webandla futhi ngamunye weminyaka yebandla ugamanxele kumunye uma udadisha umlando ngokusondele ngencwadi uzothola kunjengokugamanca kanje ubekwe phezu komunye futhi unyaka webandla uwodwa uphuma futhi ingelosi ingena phakathi kwalapho kubuyisela lelo bandla ekukholweni lake lakulahla uhlale kuyilokho bukani ujude incwadi yokugcina ebhayibhelini niyabo uze uyeshaya esabulweni lapho ujude wathi ngalilobela ukuba nginivuselele ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwaba kanye ukamanga phakathi kwabapostoli nokufika kwesambulo ngoba abapostoli abaningi basebefile ngaleyo nkathi niyabo wayengasekho oyedwa wayephile ngaleso sikhathi lowo kwakunguJohane Ngcwele omkhulu ongumambuli noma umbhali owathola isambulo engelosini yenkosi ukubabhala incwadi yesambulo. Manje niyabo yakamancane omunye kumunye ngakho manje wena ngikakele nikuqaphelile lokho futhi nakucosha kwehla njengoba kade ngikubalula ukuthi kanjani ngisho nalapha onyakeni wasesadezi ukuthi kwakungunyaka womshado ebeleni ibandla ngempela alifiki neze kubeni khona okuphelele kuze kube ithiyathira kodwa lashada esadezi futhi isadezi lichaza ukuba se emshadweni. Manje uma uqaphela lashada lapha lasekeli gamanxela kulowo nyaka lapho futhi niyamqaphela uLuther izolo kusihlwa uphuma negama elifile igama lokufa bese-ke ophunyukileyo niyabo lalinebandla elifile kusukela emuva lapha futhi ukuphunyuka kwensali encane yakhishwa kulo nyaka lapho. Futhi kulobu busuku njengoba siqedela unyaka wePhiladelphia ngokungenisa unyaka waseLaodikeya kona-ke kusasebusuku uma uphumela ngaphandle kwekupheleni nje yakaphela ingelosi ibonakala ngongesikhathi sokuphela futhi nje ngesikhathi sokuphela ukusola ibandla ngokulahlekelwa uthando lwalo lwasekuqaleni nokuthi lakhela kanjani kuNkulunkulu njengoba benze ezansi ukudlula lapho iminyaka futhi ngaleso sikhathi uhlitho luyafika ukuthatha ibandla liye ekhaya ibandla liyenyuka nje ngesikhathi somlayezo futhi ngakho sisondela kulowo nyaka manje nikuthelile lokho na Kulungile niyabonga kulungile niyabonga leso sikhathi nje ingelosi yebandla isithunywa sonyaka yangena ukuba sola ngokulahla uthando lwabo lesiqaleni iletha zama ukubabuyisela emuva ngifanayo isithunywa siyenzayo kulobo busuku ngelosi isithunywa iyabuya kuba sola inyaka ngamunye kanjalo ngalokho ababekwenzile ngakho lokho kwenza ukugamanxa kulowo ngamunye weminyaka yebandla ugamancana nje komunye kanjalo njengokukhwela isitibhisi kubekwe emigamanxweni kanjalo kuphuphuka.
Now, I got just a short piece of history here on the messenger for tonight of the John Wesley. John Wesley was a star.
Manje ngisikashala somlando nje lapha esithungeni kulobo busuku kaJohn Wesley. UJohn Wesley wayeyintanye yezenyaka futhi wazalwa ngoJuni zishumi nesikhombisa ngo-1703 eBrackley, England. Wayengumntwana weshumi nanhlanu ezinganeni eziyishumi nesishiyagalolunye. UJohn noSusan Wesley, ubaba nomama.
Father, a preacher. Mother, a consecrated saint.
Baba umshumayeli umama ongcwele uzinikele nakube nabantwana abayishumi nesishiyagalolunye ukuba banakekele wathola isikhathi esiningi ngosuku lwakhe lumatasatasa ukufundisa abantwana bakhe izifundo zebhayibheli nezindaba zebhayibheli futhi bakhulekele yilokho okwenza abafana babe yilokho ababeyiyo.
The great songwriter Charles, his brother.
Umbhalo amaculo omkhulu Charles umfowabo wanikeza izwe amanye amaculo aphefumulele kakhulu esake saba nawo.
John, an associate of George Whitefield.
John obambisene no George Whitefield, John Wesley, no George, George Whitefield wayengumsunguli kuqala ngempela wale Methodist noma ukungeniswa. UJohn wayevuka kusasekuseni njalo kuseni iminyaka engamashumi ayisithupha wayevuka njalo kuseni ngehola lesine nqo yileyo nto eyodwa ibandla eliwe kuyo. Wayevuka njalo kuseni ngehola lesine nqo futhi wayishumela ngelesihlanu kuseni iminyaka engamashumi amahlanu ilandelana futhi ngezinye izikhathi wayishumela kusukela kabili kuye kane ngosuku.
It is said by
Washiyo ngabantu basengilandi ukuthi wayegibele ihasha amamayela ngabashumi amane nenhlanu amakhulu amangisi njalo ngonyaka ukushumayela ivangeli amamayela ngamashumi amane nenhlanu amakhulu lawo amamayela amangisi ngiyazi made kunawethu ukushumayela ivangeli. Izincele eziningi zakhe yabhalwa ukumhlambalaza kosuku lwakhe zimhlambalaza kuhlekiswa ngayo kodwa sebekhohlwakele kudala manje kanjalo nababhali bazo angeke wenze lutho olumelene nomtyala kaNkulunkulu futhi uzedlulele ngakho wena nje ulwa nomoya nje uNkulunkulu uzobathatha bedlulise ngo noma kanjani. Wayebizwa ngeMethodist ngenxa yezindlela zakhe zokwenza izinto kwathiwa ngesikhathi sakhe sokuphila ukuthi washumayela izintshumayelo ezingaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi amane. Sabangani ngalokho izintshumayelo eziyizinkulungwane ezingamashumi amane.
Soon after his going away in 1791,
masinyane emuva kokumuka kwakhe ngo-1791, ihlele leMethodist lathatha izimpande zalo ezweni futhi lasungula ibandla leMethodist. Khona-ke kusobala u-Asbury nabanye abaningi babephakathi ngaleso sikhathi.
If we notice the salute to the
manje uma sicaphela ubingelela kuleli bandla njengoba sizoqala manje evesile sikhombisa isithunywa saseFiladelphia ibandla leqiniso ekubandla leqiniso ebandleni elizishoyo kwakuyibandla leqiniso elizishoyo ngengelosi yebandla laseFiladelphia loba ukuthi ngininakisile kugamanxweni ngakunye manje nizofika lapha ingelosi uma nizobhekisisa indlela angenisa ngayo unyaka weMethodist ukugamanxa uqhubeka futhi uyogijima ngaphezulu ungene kokuncanyanyana kweFiladelphia noma kwiLaodikeya unyaka wePentecostal. Kodwa-ke kusasebusuku isithunywa sasePentecostal siyabuya ukusola lezi ngokuwa njengoba nje lo nyaka wabasola ngokuwa emuva lapha esadezi onyakeni weluthela ukugamancana. ithandi lobuzalwane kwakungunyaka omkhulu ezithinge zenkolo nezimishini izwe alikaze lisibone isikhathi uhamba ngisho ngaphezulu kungena esikhathini sethu manje ukuthi lapho izwe selike labona isikhathi esinje sizithinge zenkolo yonke indawo ekugcineni bengingathi iminyaka eyikhulu namashumi amahlanu yokugcina kube ngesinye sezikhathi ezigqame kakhulu somlando wezwe ukuba izithinge zenkolo zingene kuzo zonke izingxenye zezwe nevangeli. Kube yingokoqobo njengokoqobo nje kuhamba kuthumela umlayezo evangeli ngamaphepha nezincwajane nezincwadi nokuyinokunye ivangeli selaya kudala kuzo zonke izizwe ngaphansi kwamazulu. Dala ngakho niyabo lokho kufakazela ukuthi lokho kwakungesikho lokho uJesu ayekhuluma ngakho akazange athi hambani niyezweni lonke futhi nenze izikole zebhayibheli kanjalo akashongo ukuthi hambani niyezweni lonke futhi badlulise incwadi yokufundwa. Lezo zinto zilungile kodwa ukutshuma kwakhe ebandleni kwakungukuthi hambani niyezweni lonke lishumayele ivangeli futhi ivangeli alisilo nhlobo izwi kepha lenza izwi liphile. Yebo, ngoba uJesu wathi masinyane lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo niyazi uMarko 16 ukutshuma kwakhe kokugcina kwakhe kokugcina ebandleni kwakungukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ukutshuma kwakhe kokuqala ebandleni kuMathewu isahluko seshumi kwakungukuthi phikisana abagulayo nivuse abafileyo nikhiphe amademoni njengoba nimukele ngesihle yiphani ngesihle. Umlezo wakhe wokugcina ebandleni wawungukuthi hambani niyezweni lonke lishumayele ivangeli kuko konke okudaliweyo okholwayo futhi abhaphathizwe uyakusinda ongakholwayo uyakulahlwa futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Umangalisi yini ukuthi abaningi banqamula leyo ngxenye lapho na futhi isihlanganise sibopha umusho wakho ndawonye nebo manje wathi abaningi babafundisi bayothi hambani nishumele evangeli lowo okholwayo abhaphathizwe uya kusinda kepha lowo ongakholwayo uyabulahlwa na lezi zibonakaliso ziyakubalandela ziyakubalandela labo abakholwayo. In my name they shall cast out devils. Ukama lami baya kukhipha amademoni baya kukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephatha izinyoka noma baphuza ukubulalayo akuyi kubalimaza uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Zibonakaliso zikaNkulunkulu ophilayo zihamba phakathi kwabantu kuze kube nini manje na ezweni lonke yakuthola na ezweni lonke. Ngakho ke uma ngithi umlezo wePentecostal hayi inhlangano yePentecostal manje umlayezo wePentecost iwona mlezo kuphela iqiniso ovela kuNkulunkulu. Manje bukani uma kweshumi nesithupha uma ufunde lapho kulungile khona lapho uJesu wathi uma ibandla lakhe abani niyezweni lonke lishumayele ivangeli lezi zibonakaliso ukhuluma ngezilimi ukhulukisa abagulayo wenze izimangaliso ziyohlala kuze kube phakade kangakanani na ezweni lonke okungaki ngaki na yikho konke okudeliweyo lokho yikho konke kuhlelele kupheleni lapha ekupheleliswweni kulungile. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela nje leli bandla na labo abakholwayo ezweni lonke kuso sonke izidalwa lezi zibonakaliso ziyakubalandela hayi lona labo abakholwayo ngakho yibandla lePentecoste bona na. Manje singenisile kulo nyaka khona lapho sikhona kulobu busuku ePhiladelphia Phil nyaka webandla lasePhiladelphia kulowo nyaka lapho ukuvangela nokuba yisithunywa senkolo ezweni lonke kuphelele ngencwadi yokufundwa. Jesus wathi uma leli vangeli selishunyayeliwe leli vangeli selishunyayeliwe ezweni lonke kuba ngufakazi kimi koneke ukuphela kuya kufika. Awu kaneke uma lokho kwakuyilokho ayikhuluma ngakho esabalelisa incwadi yokufundwa ethumele zithinge zenkolo ngokufunda ukubhala izibalo nokukhipha incwajana nokwenza abantu baxhawulane futhi bakholwe ukuthi ukhona uNkulunkulu uma lokho kuyikho konke kwakuyikho kaneke usekudlule kakhulu kufika kwakhe ehe. Ngokukhombisa ivangeli Paul wathi ivangeli lifikanga ngezi kuphela kodwa ngamandla lokubonakaliswa kukamoya ngcwele. Kana kenge kacho Jesu wathi hambani nezwe lilonke nishumayele evangeli wathi hambani nezwe lilonke nibonakalise wonke ukuthanda lokho nibonakalisa manje evangeli kuthatha izwi ukuthi lokho elikushoyo futhi likhombisa abantu ukuthi lithini bese kuthi ke nilenze libonakalise kubo wo ngileyo ndlela lokho kuyalifakazela wo lapho Morris Redhead mkhulu emirabe kumini lami engalelo suku mongameli we-Southern Missions umkhulu kunomobo wonke zweni lapho athi futhi Branham wena ngumbhaptisti kufanele wazi ukuthi liyini iqiniso ngathi ibhayibheli liyiqiniso Ayisethi awu wathi pho atheleni lamaphonto postali na ngathi umoya ngwele yebo wathi ngakho wathi wo wabone ekaqulula ifinisha bese ekhahlela impahla ngathi yebo nokuphele kuyiyo yilile bafo uzifundile futhi nazehlukanisa naphele kubo baniningi kakhulu umfutho bangadinga isondo ukuthi benze ukuthile kodwa bayokuqhumisa empempeni yebo ngathi uma nje bengamhlalisa phansi lapha bebeyoba nezibonakalisi zibangalisi Nezi magalisa zinkundi na kukongi Kutu abazu kuchibenze ni ngako Kuzo kwanele buye ndao ndao Bako mafuele jenje Bago memeze kakulu Futi bako kumise Hengi kakoka kukukumisa Kutu kubange kubambe Futi nginga bina umfuti Kukukumisa Beningege yinina Njengo mfo mtado Kwa mso kuchi Nginga koka uko saba Isi ngane sasente Nginga koka kukubange Gibe no mlilo Ngane wasente Kuno kuba Nginga bina mlilo ntobo Kachaze yako na mungu Sizama ukubhenda umlilo sithi umuva lezi zinsukwini zephele koste benza lokho manje usiza ngalo ukukhombisa indoda egodolayo ebulwa amakhaza umlilo ophendiwe na usoze kwayisiza nakancuku abone izofanele ibe nomlilo oqobolwayo futhi uma kukhona amandla kaNkulunkulu enza amaphentekostali asebenzele inkosi futhi enze imisebenzini ezibonakalisa abazenza uma nje ungeke uphende isithombe kodwa ulethe isithombe ngokwempela kubo wazitshela isehlakalo esifanayo insindiso efanayo babeke uphawu ubufakazi babo uqobo ngendlela bona abenza ngayo yabo kodwa nizodingeka nikuthole kubo nizikufanele nikubeke emuva kwesinye sithize sizukulwane kodwa nisenyusele lapho manje siyatshelwa ukuthi lo nyaka othanda lobuzalwane wawungunyaka omkhulu obuthuke benkolo ujesu wathi kulo lonke izwe nakukho konke ukudeliwe futhi lezi zibonakaliso ziyakulandela Manje njengoba sihlile sedlule emlendweni futhi sedlule ephepheleni ngifuna ukunibuza akuzange ubusuku ngabuke siyafunda ephepheleni lapha lokho uJesu ekutshela uJohane ukuthi kuyokwenzeka futhi khona lapha sithathe umlando futhi sifakazisile ukuthi kwenzeka kanjalo impela nje kuthi ngalesi sizathu ngibe nezikhathi esinjalo ngihlola la lamadoda kubona lapho ukuthi lento kaNkulunkulu yayikuphi yathwala lo mlayezo yaqhubeka ngqo kepha yayilapho yayilapho njengoba nje iBhayibheli lasho yagcina umlayezo njengasekuqaleni nje ayizange izilu laze ngawo bese kuthi ke sawubona wawusicishe waphela futhi wabiza lowo nyaka ufanayo ngokuthi unyaka ofile umnyama nokunye nokunye bese kuthi ke kuphume ukukhanya kuncane nje kholeke amandla amancinyane kakhudlwana bese kuthi ke kuhambe kungene phele koste isihlakalo sangempela futhi khona ngqo isikhathini sokuphela bese kuthi ke lobukazi wahlwithwa futhi wasuka wahamba futhi ukuhlupheka kuyangena futhi kulungile ukuhlupheka ukukhulu kuzayo ngaphambi kweze lonke manje unyaka omkhulu obuthunywe benkolo uthandile umzalwane unyaka wezimishini ake nginitshele amanye amadoda amakhulu futhi khona ke ngibhale nje amagama awo phansi lapha
John Wesley George
John Wesley George Whitefield wayethi abe ngo 1739 Charles G. Finney Dwight Moody William Carey esithunywe sekolo school eSaindia ngo 1773 David Livingstone eNingizimu Afrika yabo onke lawo manye alawo madoda amakhulu nje nginamagama amaningi kakhulu awo lapha amadoda amakhulu ayehlala kulolo thando lobuzalwane ukuthi umuntu omnyama umuntu omhlophe umuntu onsundu umuntu ophuzi zonke izindonga zadilizwa futhi la madoda aphumela ngaphandle emasimini ezimishini Uthando lobuzalwane lwelulela isandla kuzo zonke izizwe ndawo zonke futhi lwavulelwa bona ukuze bezokwazi ukuhamba umunyonyaka womnyango ovuliweyo ngoba babengenaku ngaphambi kwalokho babengenaku kwenza uphapha nobuphapha beRoma nobunye nobunye babenakho konke ukuvaliwe kakhulu baze bangakwazi ukuhamba kodwa kulowo nyaka iminyango yayivuliwe ngoba wathi kwakungu nyaka womnyango ovuliweyo mavule minyaka eminingi ngaleyo nyaka umnyango oya evangelini umnyango oya emasimini ezimishini umnyango buyele kuKristu futhi yonke into yayivulekile ngaleyo nyaka futhi ningabona ukuthi benzani abazalwane benze umsebenzi omkhulu ngakho futhi kusuka kuJohn Wesley ngangiyezi emva konyaka wasesatesi emva kokuba esefikile wamavusa kusukela onyakeni wasesatesi okweminyaka eyikhulu lamashumi amahlanu edlule izithunywa zenkolo ezinkulu ezingafani nesinye sikhathi noma unyaka ngaphambili zasibekelwa umhlaba wonke. Kwangani ngalokho sonke isizwe ngaphansi kwamazulu silizwile izwi laqeda eminyakeni eminingi 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 edlule niyabo kodwa hhayi ivangeli izwi nje igama liyabulala kepha umoya uyaphilisa niyabo. Ngathi ngangiyiminingizimu Afrika lapho emsamu ngalolu suku futhi ngabona ukuthi kwakukhona izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ezihlezi kuphandle lapho abakamohamed futhi ngahlangana nesithunywa senkolo sisodwa sikamohamed futhi lesi sithunywa senkolo sikamohamed sathi ngenxa yalowo mphefumulo oyigugu manje leyo ndoda yayikade ibe lapho iminyaka neminyaka futhi yayiphendulele oyedwa kamohamed kukristu ngoba okamohamed wayegcume esuka kumamed opheresiya njengoba imithetho yawo ayishintshi noma kanjalo ayiguquki uma bengakamohamed bangokamohamed ngazo zonke izikhathi. Ngakho lapho babenalowo mphefumulo wodwa lomfowethu ayekhuluma ngawo beminga phandle lapho egcekeni lasetshwane inhlokodolobha yaseningizimu Afrika lokho kuphezulu e-Free State, e-Orange State futhi ngale e-Transvaal. Futhi zihamba sisuka lapho sedla sangena e-Cape Town nase-Bloemfontein futhi ngaleyo ndlela futhi sabuyela emuva sadabula e-Grahamstown e-East London sase-ke singena sabuyela emuva eGoli futhi emuva kokusuka e-Cape Town futhi senyoka ngoku kulungile idolobha lokugcina saya kulo ngokusethekwini lapho esahlanganisa kakhulu abantu bomdabu olukhona ikhulu namashumi amahlanu noma amakhulu amabili enkulungwane abomdabu ebehlezi ngaphandle lapho makamohamed abomdabu saba babeneza thatha amaviki ukunqamula umzilo womjaho omkhulu kakhulu kune-Churchill Downs onguwesibili ngobukhulu emhlabeni landani nomkhulu kunayo yonke ningizimu Afrika ne-Churchill Downs kodwa-ke babenothango oluningi locingo ngoba babenezimbi zobuzwe futhi amaphoyisa olokade abangamakhulu amabili noma amathathu emile ngaphandle lapho uqhuba izizwe ngazinye othangweni locingo ukuze zingalisani futhi eziphuca ezikhale imikhonto yazo namakwa futhi nokunye nokunye ezazikuphethe ngiyeze enkundleni lapho sisodwa sibuka othangweni yesinye futhi izimpi zezizwana amakhosi azo ubahlanganise kuthize enesishayisa moya esikhulu owashayisela umoya kanjalo nezindlovukazi. Indlovukazi yaseRhodesia, iRhodesia igama elidala laseZimbabwe, yehla nemithwalo yezimoto ezingamashumi amabili nesikhombisa noma isitimela noma amakhoshi egcwele abantu abavela eRhodesia ukuthamela umhlangano futhi isitimela esikhethekile sehla. Inkosi yayenza izinto ezinkulu, izimangaliso ezinkulu nezibonakaliso futhi sathelani thina na uSidney Smith neyasethekwini liphuma ngalolo suku lathi yini lo mfo leso silingiso esincane entanyeni yakhe esizungezi yile na indoda eyikhaladi njengoba besingayibiza lapha uhlangano lwamanigro yilowo engangini lapho ukuba ngishumayele kubo futhi abaningi babo babengazigqokile nhlobo izingubo kungekho lutho besilisa noma besifazane ngakho-ke wayenesithombe engalweni yakhe futhi wayenezilingisi sincane entanyeni yakhe ngathi ezani lezo zilingisi ezintanyeni zabo na yathi bangamakristu ngathi umkristu na lesithombe esandleni sakhe na wathi awu manje mfowethu Branham ngingumsongayi wathi ngingalukhuluma olimi lwakhe wathi sizoshayela senyukele lapho futhi ukhulume naye umbize noma ngani ufuna ukumbiza ngaye ukhulume nje ngokungathi ubuza umbuza noma yimuphi umbuzo ngizombuza bese-ke ngikutshela ukuthi uthini.
So I said, how did you Thomas?
Ngakho ngathi sawubona Thomas, ngambiza ngoThomas ngoba ngacabanga ukuthi kwakuyigama elihle limfanele futhi ngathi njani sawubona Thomas futhi wangibuka futhi ngathi ungumkristu na yeah yena wayengumkristu futhi ngathi kusibala wayengangazi wayengangazi ngekho noyedwa kubo owayeke wasibona nokho ngakho ngathi enzani ngalesi sithombe na yena baba wakhe wayisiphatha niyabo kwakungunkulunkulu niyabo kuti ngati ngabe ubaba wako wayisiphatha ngati awu loko kusione sizathu sokuba usiphathe ngumkhristu bukafanele usiphathe wathi awu ngelilanga ebhubesi lalilandela ubaba wakhe uthi wenza umlilo omncane futhi washo umkhuleko inyanga mthakathi eyintshele wona phezu kwalesi sithombe futhi isithombe sexosha ibhubesi izilwane zibulela abaningi babo lapho futhi yena futhi ngathi buke kwakungesiyo umkhuleko inyanga mthakathi eyayikutshele wona kwakungumlilo waxosha ibhubesi ngathi ibhubesi liyawesaba umlilo ngase ngithi njengomkhristu Thomas ufanele uphathe lokho ufanele uzihlanganise nalutho nakho wayesethi o awu uma uamoya lawo amandla angabonakali uNkulunkulu wethu esingamboni uamoya uchaza ukuthile amandla anjengomoya namandla wathi uma uamoya wehluleka lokhu ngeke ngakho wayezophatha kokubili uma okunye kungasebenzi okunye kuzosebenza manje lokho ngamandla okuqinisa ubuKristu ya ohe kodokonake emva kwaleyo ntambama lapho umoya ongcwele wehlela emhlanganweni emzileni omjaho futhi waqala kwembula izimfitho zenhliziyo emva kokuba ngangithathe umbhalo ngisho ihora lapho ngempela okwakungithathe imizuzu eyishumi nenhlanu ngoba ngabe nabahumushi abehlukene abayishumi nenhlanu ukuba kudluliswe kubo ngakho-ke ngangiyokhuluma njengokuthi uJesu Kristu nendlela kaNkulunkulu futhi lona omunye athi ha bababa futhi lona omunye ahambe klukluklu bese kuthi-ke mumumumu kanjalo konke kwakusho ukuthi uJesu Kristu nendlela kaNkulunkulu bahumushwe futhi ngangifanele ngikuphalaphale phansi engikushile ekugcineni bengingeke ngisazi ukuthi ngikuphi bese-ke ngilinda baze baqede futhi khona-ke uma sekubuya ngathi manje sithuke sekolo sinitshelile ngojesu ofikayo ukuba anisilise wawungababona bebukane niyazi izizwe ezahlukahlukene yonke indlela kwehliwa kwenyukwa kanjalo ngathi isithunywa senkolo sinitshelile lokho kepha ngabe leso sithunywa senkolo ekufundeni lencwadi ngibonile lapho ayengumphilisi omkhulu futhi washo ukuthi uyophila phansi edlule emnyakeni kubantu aze yabuye futhi na imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza nine nake nemukela uKristu njengomsindisi wenu nifake lezo zilengiso ningathanda ukubona uJesu ebuya lapha namhlanje futhi ahambe ehlele kubantu futhi enze into efanayo ayenze ngenkathi waye lapha emhlabeni na bonke impela babefuna ukubona lokho nyabo babefuna lokho ngathi-ke uma izokwenza asebenzise thina lapho kuba senze into efanayo ayenzayo ngenkathi waye lapha emhlabeni ningalikhole izi lakhe na impela nyabo okamohamed hlezi phandle lapho okuqala umuntu wesibili emsamo kwakungowesifazane kamohamed umoya ongcwele ukhuluma ngathi kwesifazane nkulu wami ngathi manje uyazi angikwazi ngisho kukhuluma ulimi lwakho futhi wakuvuma lokho wayenethashazi libomvu ngophakathi kwamehlo akhe lapha okokusho ukuthi waye uqobo kubumohamed ngakho ngathi awu manje ngokukuphulukisa ngeke ngakuphulukisa kodwa ngathi ngiqondile engikushilo kule ntambama umlayezo na futhi yena wangiphendula ngomhumushi kamohamed ukuthi wayengumndiya lokho ayeyikho wathi yebo kuqondile wayelifundile itestamente elisha ya yabo yakholelwa kunkulunkulu futhi layinzalo ka-abrahama futhi yabo kepha washo ukuthi uyakholelwa kunkulunkulu kepha wayekholwa ukuthi umohamed wayengumprofethi wakhe futhi thina sikholwa ukuthi uJesu wayeyindodana yakhe yabo ngakho wathi yena wayemkholwa uNkulunkulu futhi ngathi kona-ke uma wazi ukuthi itestamente elidala futhi wazi ukuthi uNkulunkulu wayeyini kubantu asebadlule eminyakeni eyadlule kona-ke uJesu lowo esimbiza ngokuthi uKristu wayezoba uNkulunkulu umprofethi yena bambulala ucabanga ukuthi abakwenzanga ngoba uthi wagqibela ihashe elimhlophe futhi wagqibela wahamba lokho okufundiswa ngumphristu wakho ukuthi akazange abulawe manje futhi wafa ukufa okujwayelekile kwenye indawo eminyakeni kamuva ngathi uyakukhola lokho kodwa lo Jesu indlela ngokwetestamente elisha wafa futhi wavuka futhi wathumela umoya wakhe muve ebandleni lakhe manje niyabathola niyabo yikho impela lowo kamohamed aphonsele inselelo uBilly Graham ngakho niyabo into efanayo imigomo efanayo ngathi manje uma umohamed akazange nenzele nonke noma yiziphi izithembiso yebo Jesu wasenzela isithembiso ukuthi imisebenzi efanayo ayenza nathi sizoyenza manje ubule ukuthi washo kujohane ongcwele wesihlanu ivesi leshumi lesishiyagalolunye angenzi lutho aze ubaba akikhombise ngati manje omwe uchezeze ufike futi akikhombize kuti nkathazo yako iyini noma kuti yini oyizele lapha akutshele ukuthi mpumela wakho buyini ukuthi imuva beliyini nokuthi ikusasa lakho lizoba yini futhi uma engakutshele ukuthi ikusasa lakho imuva laliyini impela uzokholwa ukuthi ikusasa lizoba yini. Ngiyabonga ngiyabonga umhumushi futhi ngathi kulungile ongathi angakwenza ukuthi bonke labo abakamohamed bavele basukuma nje bebhekisise niyazi futhi lapho umoya ongcwele uzithe myeni wakho ungimfishane into ebeqatha elamadeva amnyama ubukude kwatiyela cishe ezinsukwini ezintathu ezidlule wathi nabantwana ababili ukunikeza ukuhlolwa kwabesifazane wathi unesikhonyana esikhulayo esinobomvu esibelethweni wabheka phansi okhothemisa ekhanda lakhe wayesethi iqiniso lelo. Ngathi manje uma wafunda iTestamente elisha lokho kufana nalokho uJesu owatshela usifazane mthonjeni na iqiniso lelo. Futhi ngathi awu kungani uze kimi ngingumkhristu na awuyanga ngani kumprofethi wakho kaMohamed na ngathi ngicabanga ukuthi angangisiza. Futhi ngathi ngeke ngakusiza kodwa uma wemukela lo Jesu olapha manje owazi impilo yakho futhi owazi konke ngawe uzokusiza. Wathi ngiyamemukela uJesu njengomsindisi wami. Lokho kwakwenza kwakuyilokho bakaMohamed abayizinkulungwane eziyishumi beze kuKristu ngaleyo ntambama. Yebo, isiminyaka engamashumi amathathu ensimini yemishini futhi waphendula oyedwa ngencwadi yokufunda lapho ezikadini esiyimizuzu emihlanu izinkulungwane eziyishumi zeze ngevangeli libonakalisiwe. UNkulunkulu akazange asitshele ukuba sakhe amabandla, akazange asitshele ukuthi sakhe izikole, konke kulungile, izibhedlela nokunye nokunye. UNkulunkulu uyazi ukuthi siyazidinga kuluhlelo lwakhe, kodwa ukuthunywa kwebandla ukushumayela ivangeli. Kodwa lisa izincwajana incwadi yokufunda esuka e-Esperi lendawana ethize kahle enhla lapho kungukuthi uNkulunkulu ababusise labo bantu lelo kolishi elincane lama-Methodist enhla lapha e-Wilmore e-Kentucky lingezinye ezinhle kunazo zonke eyokomoya izindawo ezincane ezweni. Ngiyacabanga ngalesi sikhathi bangabantu abalungile. Ngingangeza ngiphuma ngiyakhohlwa kwakuyirodesha kodwa angilazi igama ledolobha ili yalikubula na iSalisbury kunjalo iNew Salisbury ungumkhondo wami iNew Salisbury irodesha. Futhi sasedla ziphuma irodesha futhi ngabona ipasipoti yasemelika lapho sigibela indiza umfana namantombazane amathathu futhi ngathi ngenyukela kubo ngathi sanibona lapho ngathi ngiyanibona ninamapasipoti yasemelika. Wathi ukhuluma isingisi ngathi yebo ngathi ngingumelika wathi awu kuhle ngathi ngabe niyazihambela wathi khabo sizithunywe zenkolo ngathi oh kuhle kanjani ngathi ngijabule impela ukuhlangana nani futhi ngathi ngowakuphi na bandla lini noma nenhlangano noma nje nikhululekile na ngathi khabo sikama-Methodist siphume Wilmore eKentucky ngathi kuthi akube seyadini lami like mube impela ekhaya ngathi wathi bungeke yini ube ngumfowethu Branham enhla lapha na ngathi yabona umzalo kunjalo futhi lokho kwamela apha khona lapho niyabo akabange sashelutho futhi ngangabona isibo sakhe sokuphatha asenzayo wathiqeza nawo mantombazane babukala kanjalo ngathi uzenzendedana wayengeli uthi kuphela umfana nje futhi ngathi mantombazane futhi ngathi ngingathanda ukukhuluma nalo umvizwana nje emigomweni njengamakristu sonke siyiwo futhi silapha ngesizathu esikhulu esifanayo. Ngifuna ukunibukuza nina amantombazane amathathu nawe insizwa ningakwazi kamelele kosi uJesu ngithe senibe lapha iminyaka emibili ngomkhomba ngomunwe umphefumulo wodwa eniwuzuzele inkosi na umphefumulo wodwa na abakwazanga ukukwenza hhayi ngisho umphefumulo wodwa. Ngathi ngifuni ukulimaza imizwa yenu inhlobo futhi ngathi ngiyakuthakasela lokhu enikwenzayo kodwa nina mantombazane nifanele ngabe nisikhaya nisizonyoko ngezitsha kunjalo impela nina msebenzi lapha kunjalo impela futhi akukho muntu nomsebenzi wokuba semasimini ngaphandle uma bemukele umoya ongcwele nokushumayela mandla okubonakalisa ngoba yena nto kuphela eyo eyinyakazisa labo bantu futhi kungalo ukuthi ukuvukelana elinakho manje nakho konke yingenxa yokuthi ivangeli leqiniso lishumiyelwanga kubo linikezwe bona ngesimo sezwe. Awu ngiyabona ukuthi lokho kuyini na lokho ukuqhubeka kokuphunyukileyo nyakeni kaluda lapho kwanika yizwe ukuqindezela kwamahhala kunjalo noma ibhayibheli lamahhala manje manje unyaka unyaka omkhulu manje asiqale manje ngikholwa ukuthi sise lokho bekungukubingelela iVesi sikhombisa edlula kuyo Philadelphia lobo ukuthi nakho kushoyo ongcwele oqinisileyo onezihluthulelo sikaDavide ovulayo kungavali muntu novalayo kungavuli muntu isitatimente ngempela kunjalo na ngizobuye kulokho emzuzwini nje ngoba kuphathelene phambilana empalweni la ngiyayazi imisebenzi yakho bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ungena kuvalwa muntu ngokuba unamandla amancane kanti waligcine izwi lami kawuliphikanga igama lami manje manje phikisisani isikhathi size manje emva komnyakazi omkhulu ukuthi ube nkolo obushanele ezizweni zonke ngothandele buzalwane ubuthethe lokho ababenako kubekho lutho olumelene nakho zencwadi efundwayo nenjini kunye ezingxenyele zehlukene zezwe manje ibandla lekhelo laselibuyele emisebenzini yemfundo futhi yabo labuyele emva kokuba ihlelo elikhulu laselimisiwe ujesu wamisa umnyango ovuliweyo emva konyaka kawesley wawusungenile futhi ibandla le-methodist laselisungeliwe emhlabeni lathatha izimpande ezikhulayo lenze ibandla elikhulu eliyilo namhlanje linye lamakhulu kunawo wonke ephakathi kwamabandla amaprotestani futhi ngalesi sikhathi yinto eyenzeka ngaleyo nkathi okungukuthi ujesu wamisa umnyango ovuliweyo webandla ngaphambi kokuba bangene onyakeni waselawudikeya isizathu esenza ngisho lokhu ngale ndlela kuze ningabona ukuthi ngikhona ukuthini ngokugamancana yabo kusukela onyakeni obuthunywa benkolo bomnyango yabo waye kade ebatshele ukuthi wayenesithuthulelo sikadavide nokuyini nokunye kodwa lapha wathi wayemisile phambi kwebandla manje emva kwalowo nyaka obuthunywa benkolo futhi uwhitefield nabona bo bonke lababanye nofini nosenki nomudi uqhubeke ezaze umudi engomunye wabugcina uyehla manje umisa umnyango ovuliweyo phambi kwebandla nakho lapho nifanele nibhekisise khona manje kuphakathi kwephiladelphia nonyaka waselawudikeya ukugamancane ujesu ngumnyango manje uma nizophenya ke nginami kujohane weshumi ivesi leshumi lesikhombisa asisekele lokhu manje qinisekani ukuthi abaningi benu bazokholwa bese kuthike othile ubezothi awu angikaze uvele nje wakusho lokho ngingathanda nje ukukufunda
John the 10th chapter and the 17th verse John 10:17
uJohane sahluko seshumi nevesi leshumi lesikhombisa uJohane weshumi ivesi leshumi lesikhombisa kulungile sifunda la mazwi ngixoleleni uJohane weshumi sikhombisa hayi ishumi lesikhombisa lapho ke uJesu wathi kubo ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini mina ngingumnyango esandleni lezinto lokhu kubuyele muva kungene ezibusisweni singena kanjani kukristu na uyini na isango lezimvu bengihlala ngizibuza ngalokho ini na angaba ngumnyango ebe engumuntu na manje ngaphesheya ye ngaphesheya emazweni asempumalanga lapho ngathola ngolunye usuku lapho ngiqaphele ukuthi umelusi wezimvu ngesikhathi sasebusuku ngingenise zonke izimvu ngaphakathi esibayeni aziqhube zingene ngesango futhi kona-ke lapho esezingenise zonke lapho uyazibala zonke ukubona ukuthi zonke zingaphakathi bese-ke elala emnyango oqobo lwakhe kukho kungangena kuze ezimbini noma yiphi imvu engaphuma ngaphandle kokweqa yena ngakujesu ungumnyango yabo isibayeni sezimvu futhi ngangigibele ijiphi yasebrithani encane futhi ngasho kumvo ngathi laba abelusi bezimvu bayehla bedlula edolobheni futhi impempe yakhala futhi wonke umuntu wathunizisa amabhuleki abo futhi ngacabanga kwenzenjani na futhi kwakungumelusi wezimvu ehambe edabula edolobheni nezimvu zakhe manje ngaphesheya empumalanga akufani nalapha babeka bonke ubuhle babo ngaphandle ngaphandle eceleni kwendlu ezindaweni zezimakethe futhi kukhona amaphula namapeya futhi naluphi uhlobo lwezithelo namagilebhisi enqobelene nje kahle enqobelene ngokulandelana kwereki kanje ehlela phansi futhi ngabomi abathengisi emilapho futhi ezama ukukudonsa ukuba uthenge ezinye zezithelo zakhe nezinto awu lomuntu sezimvu waqale wehle ngolo womkwaqo omkhulu ngathi fresh nakho lapho ngingena khona isiphithiphithi ngizosukuma futhi ngibhekisise lokhu ngathi fresh owaye kanye nami othi uzomangala futhi kulene mbhekisisa yonke into yami umuntu sezimvu wahamba waqhubeka enganakele uthe zonke izimvu zimlandela ngo zimlandela uma enza ichashaza kanje futhi ajike zonke izimvu ngemuva kwakhe ngo zenza ichashaza ilandelayo yayimlandela nalilayo yayimlandela kuqhubeke kuzungeze ukuthi zenze lokho kujika yileyo indlela esilandela ngayo umelusi wezimvu kunjalo ukwehla ngo unqamule phakathi kwalo mgwaqo ukuthela kudize phansi kolunye uhlangothi futhi lezo zimvu zimlandela njengenje nje zaziqalaza futhi zibuke lobo buhle kodwa zazilandela umelusi wezimvu ngiyakuthanda lokho yabo ngathi mfowethu ngifisa sengathi bengingakhuluma lolu lwimi nje bengingashumayela khona manje nakho lapho khona ya yena wayengapheli kwesekudla noma kwesekuncele kodwa ahlala ngqo hemva komelusi wezimvu yilokho ibandla likwenzile yonke indlela phansi kwedlule ukuhlala hemva komelusi wezimvu umoya ongcwele osiholele kuphelele kuphakade hhayi ukujika ngenxa yokuthi leli yibandla elinezimbali elikhulu futhi leli linosibanibani odokotela abaningi nokuthi nokuthi kanjalo kodwa hlala ngqo hemva komelusi wezimvu nomaphi lapho umelusi wezimvu weya khona izimvu ziyalandela izimvu zami ziyalazo izilami futhi umfokazi azisoze zamlandela njalo lowo melusi wezimvu uyakwazi ukubhongana kokonke okunye okwenza lezo zimvu ziziphathe khoneke lapho siphume edolobheni kwakuyinto emangalisayo ngibone iyinsimi phandle lapho futhi indoda ayithile ilele ngakhona futhi babenezimbongolo amankomanzi nezingulubo nezimvu nezimbuzi nayo yonke into phandle lapho futhi ngathi hawu bayini labo bafo phandle lapho na wathi abelusi bezimvu ngathi umelusi wezimvu lusa izimbokolo na ngathi yebo mnumzane awu ngathi ngicabange ukuthi umelusi wezimvu wenzelwa izimvu nje ngabo umelusi wezimvu ngumelusi oxabisayo futhi ngalezweni lakini bababize ngamakhawa nene izinto ezinjalo ngathi ngiyabona umelusi wezimvu ngumelusi yebo apha imhlambi kunjalo wathi yinto exakayo ngesikhathi sasebusuku lapho wena umangaliza wena njengoba ungumfundisi ngingahle ngikutshele ukuthile wathi lapho isikhathi sasebusuku sifika uqiniso welusa zonke uyazihola azizungezise futhi aziyisize futhi abone ukuthi zithola izinto ezilungile usuku lonke kodwa uma sekufika isikhathi sasebusuku zonke iminyuzi nezimbongolo namakameli nakho konke nakho kushiywa ngaphandle kungene ensimini kepho uqoqe izimvu futhi aziyise esibayeni ngathi singenze imvu noma yini oyenzayo yabo ngokuba lapho isikhathi sasebusuku sifika ngifuna ukuya esibayeni sezimvu ngingene ngomnyango ngize ngomnyango kodwa hhayi neshumi lesikhombisa isikhombisa lapha noma wathi ngingishumi isikhombisa njalo wathi ngingumnyango esibayeni sezimvu bonke lowo oke afike ngaphambi kwami bangamasele nabaphangi kepha izimvu azibezwanga ngingumnyango ngami uma umuntu engena uyakusindiswa futhi uyakungena aphume futhi athole idlela manje ngibizile phambi kwaleli bandla phakathi konyaka wasephiladelphia nonyaka waselawudikeya umnyango ovuliweyo niyakuthola manje na futhi niwafakile amakepisi enu kucabanga kahle ngempela futhi nawaqinisa na lani manje lokhu kuhle ngiyalitshela utsho etwaleni ukukhipha nje izigaxa kulo futhi uzikhazimulise ngumnyango esibayeni sezimvu imuphi lo womnyango wamiza manje na asibuyele ezingqondweni zethu futhi kusukela kulowo nyaka omkhulu obuthi ngabevangeli weMethodist owashanela wadabule yizwe ngomlayezo wobungcweliso kuluza ngokulungisiswa uWesley uyafika nomlayezo wokungcweliswa futhi ekupheleni kwenyaka we-Methodist ukuphela lapho wathatha izimpande futhi uqala ukuba yinhlangano enkulu.
And when any church, now listen, that's strong. But I want to see you in the
middle of the night. I want to see you in the middle of the night. I want to see you in the middle of the night. I want to see you in the middle of the night. I want to see you in Whoa, Bunung, Bukubegil, Otta, Bagazi, Baba, and Fuselle, Fuselle, and Luda, Ipidaga, Voga, Utigan Jan, and Fuselle, Methodist, Ayugazi, Voga, Utigan Jan, and Fuselle, Pedocostana, Gazi, Voga, Kabumanzani, Baisel, Loko, Kunku, Mianibanda, Via is on Jaleon, taking this money without. Majikumbulani, sikulumingo kumelene na mundu, bantu wa malungile, batakazikile, izi mvozi na kulukulu, zikuzo zonge, lezo zindao, bantu lapo, ikiniso lele, kunjalo, mamethodista, mapaptiti, mbangabe bayini, banga bantu baka kulukulu, umabezele, kukusha, kumoya kan kulukulu, banga bantu baka kulukulu, kepa izi tangano, zibaminya nisele panzi, kuti bapeche nwati, lete veli methodista, iya mipaptiti, iya wabaka kempelite, nugunye, nugunye, baze ba, Baze, bakukise, is not a maleta, busy pet and jabber sugar in the winny, by in the winny.
All right.
Kulungile. Yawuchikanjani inkosi manje kupheleni kwalo onyaka ngumnyango esibayeni sezimvu manje imuphi umnyango wavulwa ngoJesu phakathi nje kwale minyaka emibili na Ngo 1996, cishe ngenkathi unyaka we-Methodist nono, lodwa yithi Moody futhi nabo banye amalala enkundleni nakho kuza ngaphambili ukuqhekezeka kwabantu bebukela umoya ongcwele, ukhuluma ngezilimi nezinto ezilwela ebandleni, sekuthi kube yikho ngo cishe ngo 1906 ngalapho. Kulungile, kwenzakalani ke na, emuva kwalokho kuqala ubuza, into yokuqala niyazi, bahlela umkhandlu kazwelonke omdala owangenayo, manje ubizwa nge-Assemblies of God, yabo, kulelo bandla elagamanxa, futhi kwenzekani ngalo nkathi na, wamisa umnyango ovuliweyo, umnyango ovuliweyo. Manje ake sifunde manje kubambeni kama ngegama ngendlela nje yakuletha ngayo yabo bheka ake sibuke ongena kuvalwa umuntu misile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ukulinyusa ngothi ngiyayazi imisebenzi yakho bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongena kuvalwa umuntu
open door what was it it was The revelation.
Umnyango uvuliweyo kwakuyini na? Kwakuyisambulo sobuNkulunkulu obukhulu bukaJesu Jesu Kristu. Engesiye umuntu wesibili kaziqo zintathu, kodwa enguNkulunkulu uqobo lwakhe enziwe inyama futhi akhe phakathi kwethu. Futhi sambulo manje uma ukaphela emzuzweni nje ake sifunde siqhubekele phambili kancane nje ngalayo ngoba unamandla amancane kanti kawuliphi kanga igama lami. Kuqala kube igama kukhulunywe ngalo manje kusukela emuva kule nyaka emuva lapha yalahlekelwa igama lalo futhi uluza uphuma negama lokuthi wayephila futhi wayefile kunjalo na uyise indodana umoya ongcwele nakho kuphuma igama likajesu futhi phakathi kwale minyaka emibili lapha phakathi nendawo umnyango ovuliweyo manje isambulo lokho ayeyikho ubunkulunkulu izambulo zobunkulunkulu bakhe Manje yilokho kwembula kuwo kanye unyaka webandla lokuqala manje ephethisani lapho uJohane embona yemi izinto zezibane ezisikhombisa zegolide futhi wayemi izandla zakhe zingaphandle nalo uthi lwesibani lokuqala lwesibili lwesithandu lwesine lwesihlanu lwesithupha lwesikhombisa izandla zakhe zingaphandle esimweni sesiphambano
He said, I am Alpha and Omega.
Wathi ngingu Alpha no Omega ngamanye amazwi ngizoba ngomkhulu ekuqaleni ngizoba ngomkhulu ekugcineni kukhanya kuphuma empumalanga futhi kushona entshonalanga kade kungesihwaqabele isikhathi esimnyama kepha kuya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokusha amandla evangeli afanayo avuka lapho kwesinye isandla empumalanga likhanye ngaphezulu futhi manje kwesinye isandla entshonalanga u-Alpha no-Omega ngingu-A futhi ngingu-Z ezandleni zakhe niyakuthola na
Now,
manje wenzani esahlukweni sokuqala sesambulo na wembule kunkulunkulu bakhe obukhulu ebandleni lokuqala iefeso unjalo na awu kaphelani manje ngalinye lalamabandla lehla ledlula ngapha wasebula yena uqobo emkulunkulwini kuphela esimweni sakhe esikhanyvinyilisiwe kepha kunelokugcina uba nguzethe ibuyele ekuqaleni kwasekuqaleni futhi yabo wokuqala nokugcina unyaka wokuqala manje unyaka wokugcina ngoba wathi ngingowokuqala nokugcina futhi kodwa wena uthi awu kwenzeka kanjani lokho na ngubani lowo mfo waveza lokho na wakuyisambulo abaningi benu phakathi lapha ubemukelile ngoba okwakhe engizosho kuthize manje bukani ibandla lakhe lonke lakhele phezu kwezambulo zobunkulunkulu zakhe uqobo kunjani.
If you don't believe that, let's turn to Matthew 16:18. You'll see just in a minute that the whole revelation is built.
Umongo kukhona lokho ziphenye kuMathewu eshumi lesithupha ivesi leshumi lesishiyagalombili ubona nje ngomzuzu ukuthi sonke isambulo sakhelwe phezu kwakhe uqobo ibandla lakhe lonke lakhelwe phezu kwezambulo zakhe uqobo manje siqale lapha asiqale asicishe ivesi leshumi nane. Kodwa bathi abanye basho wena nguJohane umbhaphathizi umbuzo wokuthi uJesu wathi phezulu emaphandleni aseKhesariya Filipi ababuza abafundi bakhe ethi ubani abantu basho ukuthi indodana yomuntu ikubani na ivesi leshumi nantathu futhi lokho ishumi nasithupha ishumi nantathu manje futhi bathi manje phithisane lapha yindawo yokuqala ebandleni uJesu ake yakhuluma ngayo futhi iphezulu esambuleni okungokokugcina futhi yena wathi abanye bathi uJohane umbhaphathizi futhi abanye u-Eliya futhi abanye uJeremiya futhi omunye futhi noma omunye wabaprofethi wathi kukubo lonke iqembu lonke nina-ke nithi ngingubani na. Simon Petro waphendula wathi wena unguKristu ndodana kaNkulunkulu ophilayo. Ohi
And Jesus answered and said to him, Blessed art
thou, Jesus, wapendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni, Simoni kaJona, inyama negazi ngikwambulelanga lokhu kuwe, kodwa ubaba osezulwini. Hey, awukuthelanga lokhu ekholiji, ingekho enye indlela yokuthola ngayo lokhu Simoni, indodana kaJona, indlela kuphela okuthola ngayo wakuyisambulo sokomoya esambulwa kuwe sivele zulwini ukuthi nginguye. UJesu wathi, uma ungakholwa ukuthi nginguye, uyofela ezondweni zakho, nginguye.
I say unto thee, thou art Peter, upon this rock I'll build my church. Yiti
kuwe wena kuphela yezu kwalelitwala ngiyakulakha ebandla lami amasango ehetyese awayikulahlula kwini na ngokomoya ngokomoya iqiniso lokomoya yizwi lenkosi.
Now we find out that in this great revelation.
Manje sitshela ukuthi kulesi sambulo sikhulu uNkulunkulu asinikeza ibandla lapha kuloli zinsuku zokugcina ukuthi uNkulunkulu wathi umela futhi wembule kuye uqobo umnyango ovuliweyo phakathi kweminyaka emibili. Kwakungesikho onyakeni waseLaodikeya kanjalo kwakungekho kulo omunye unyaka, unyaka waseFiladelfia kodwa kwakuphakathi le ndawo kukamancana ngoba ngizokufakazisa ngokwehla nje kuqhubeka kancanyana futhi nizokuthola yabo sizokwenza mthebe. Kulungile kakhulu ukuthi angeke ningakuboni uma nifuna ukubona niyabo kulungile.
Now the revelation of himself.
Manje sabule sakho uqobo lapha akakhona ibandla lakhe angake yokwaziye lokhu ukuthi kuyiqiniso manje na wakhe ibandla lakhe phezu kwesambulo sakho uqobo kulungile.
Now what did he say?
Manje wathi nina ukho muntu ongakuvala ngiyayazi imisebenzi yakho eka ngibisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo yini umnyango ovuliweyo na sambulo sobunkulunkulu obukhulu bukaJesu Kristu.
What did he say to his first church?
Wathi nebandleni lakhe lokuqala emuva lapha emuva kulo nyaka na wathi nginguye wayekhona khona nozayo ngokuqala nokugcina ngikumnini mandla wonke. Wabusha ngezikhathi ezintathu ezahlukene wenza yena uqobo uNkulunkulu kuleli bandla lokuqala lapha ngaphambi kokuba angene onyakeni webandla lokugcina wathi ngimisile phambi kwakho emnyango ovuliweyo uma ufuna ukubona isambulo nasi lapha lapho ayezo lakhe khona ibandla lakhe futhi indlela kuphela ayengatshatsha ngayo ibandla lakhe ukubuyela kubuve esambuleni kulokho ayikho qinisi. Bukani ngikathi uAbraham enze isivumelane noma uNkulunkulu enze isivumelane noAbraham ngalolo suku ukuthi wathi yokwenzeka kanjani lezi zinto njengoba ubona ukuthi sengimdala na ukuthi indlela ifa yami kuphela yile yilenceku yaseDamaseko endinayo lapho eliyeza wathi sengimdala ukuthi ngethembise umntwana uyokwenza kanjani na uyokwenza kanjani na futhi kumbulani wahamba wayolala kuthonga ubunzima bamehlela njengoba wonke umuntu yenza ukufa futhi khona-ke waqaphela phambi kwakhe kwahamba isithando somlilo esishunqayo sonke sona isifanele kuye esokweni wayebulela isilwane isithole nembuzi eyinsikazi nenqama nehobe nejube elifikayo akazange ehlukenise ihobe nejube elifikayo futhi khona-ke lokhu kukhanya kumhlophe kumncane kwahamba ngaphambili lapho futhi kwabuyela emuva naphambili phakathi kwalezi zingxenye ezisikiwe zesilwane iqinisekisa ukuthi ivumelane no-Abraham manje eJapan uma kungenzeka ukuba kunomuntu wasejapani lapha niyazi ukuthi basenza kanjani isivumelwane ejapani na onta usawonti omunye nomunye athola uphiso oluncane lukasawonti bese behlala lapho bayakhuluma uzokwenza ukuthi nokuthi na ya ngizokwenza ukuthi nokuthi eke benze isivumelane bese bethela usawoti futhi bawuphonse omunye ngoba usawoti uyisivikeli yabo olulile baphonsa usawoti komunye nomunye leso isivumelwane emelika sizenza kanjani sivumelane lapha sithi awu ungayenza into ethize na ngizokwenza into ethize futhi ukuyoqala niyazi siyachawulana sichawulane futhi leso isivumelwane kodwa emazweni asempumalanga indlela abasenza ngayo isivumelwano babhala okuthize futhi babhala ivumelwane futhi babulala isilwane ngesikhathi sika-Abraham banquma lesi silwane basiqaqe futhi bame ngaphakathi phakathi kwaso babhale le mvumelwano futhi bayidabule kanjena yedwa ayithathe ubiso wodwa futhi owodwa omunye bese kuthi-ke bathathe isifungo ukuthi makuthi imizimba yabo ifane nalesi silwane esifile uma behluleka ukugcina le mvumelwano futhi manje kuphela kuphela ukuba le mvumelwane ebingake ibe ngayo awusoze wayiphinde kabili izofanele ibuye impela eyinto efanayo ijoyina nendawonye manje lokho uNkulunkulu ayekukhombisa u-Abrahama lokho ayezokwenza na ukuthi wayezothatha inzalo ka-Abrahama ngo-Isaka kwehlele kujesu futhi wamthatha wamenyusela ekhalvari futhi lapho wamdabula wamethukelisa phakathi wadabula umoya waphuma kuye wasuka emzimbeni wavusa umzimba futhi wawubeka ngakwesokunele somkhulu phezulu futhi wathumele muva umoya ongcwele ebandleni lesi sivumelwane sikaNkulunkulu sawudabula sawehlukanisa phakathi sinomoya unomzimba futhi uma ubuyela ndawonye umoya wawukuthi hlangana naye njengobulobokazi amen luka noma yiliphi ihlele liwukeke kulo mhlobo chaba umnumzane ungoku umsula okungacutshiwe ukuzala kukamoya ongcwele yilokho kuphela leso yisivumelwano manje sitshela ukuthi wathi ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo futhi angikatshela ukuthi zingaki izinhlangano ezenziwe ngumuntu eziphukukayo noma amahlelo ngisho amasango ezihoko angeke uvale yiyo kuphela indlela yokushaya ujoyine yilokho kuphela angeke ujoyine ngakho ufanele uzalelwe kuwo kunjalo ngakho akukho muntu angake amise lowo mlayezo wobunkulunkulu obukhulu nombhaphathizo egameni likajesu kristu masango ezihoko owasoze awehlula kele ukuthi wazi kanjani ukuthi uqinisile na ukanye nezwi impela futhi akukho nomunye ongasho lutho ngawo impela yizwi akukho ndawo lapho noma ubani wake waphaphathisa egameni likayise indodana nomoya ongcwele lo Paulo ngcwele mkhulu ingelosi yasefeso wathi uma wonke umuntu owayengakaphaphathizwa ingenandaba ukuthi wawuphaphathizwe kanjani uma ungakaze uphaphathizwe egameni likajesu kristu wakuthuma ukuba uze uphinde uphaphathizwe futhi egameni likajesu kristu wathi uma ingelosi yevela ezulwini ifika ifundisa enye into mayibe ngeqalekisiweyo ngakho ningabona ukuthi ingelosi engena kuloni izinsuku zokugcina mhloboni yomlayezo ezoba nawo uma iphuma ngenzeka sikuholele kuyo kodwa ngiyanitshela uma ifika iyoshumayela umphaphathizo egameni likajesu kristu uma ndingawuphawule wozali kapha kusesebusuku futhi anginikhombisa embhalweni impela izokwenza futhi ukusoka kwenhliziyo nezimangaliso zobunkulunkulu nokusebenza kwamandla njengoba nje babenawo ngosuku lwepentekosti sonakanye isibusiso sepentekosti sasekuqaleni zizobuyela ngoku leyo nsane encane kuyinyisela ngaleya leyo mvumelwano izofana ncamatshini njengoba yayinjalo ngenkathi idatshulwe ekuqaleni Oh, ngiyangithanda, ngijabule kakhulu, jabule kakhulu. Angikwazi ukuzokalisa kanzima ngokwanele. Ngijabule kakhulu ukuthi ngingomunye wabo, ngijabule kakhulu. Ngifisa sengathi nje bonke abazalwane bami benjalo. Ngifisa nje sengathi bengingaba nabafowethu nodadewethu phandle lapha, abangane bami abayigugu phandle ezweni, ukubona le nto enkulu. Bengingathanda kulokho busuku. UNkulunkulu uyakwazi lokho. Nginomfana omncane uJoseph ukuba ngimkhulise, nentombazanyana uSara noRebeka, inkosikazi ethandekayo engizondayo ukumshiya. Kodwa uma bengazi ukuthi abazalwane bami ngaphe abantu engibaziyo kulo mhlaba bebengakwemukela lokho futhi bakukholwe futhi bacwalise ngomoya ongcwele, bengingalungele ukuhamba khona manje. Kunjalo impela nebo. Oh, manje bengingafa futhi ungeke uma ukhuluma ngobumnene ucabanga ukuthi uzama ukubeka okuthize phezu kwabo futhi kunento eyodwa kuphela okumele uyenze, lokho ngokuhlala ngonezwi bese ulibethela phansi. Futhi kunjalo impela, hlala nalo ngo wo ngimthanda kanjani. Izambulo sakho qobo ubuNkulunkulu bakhe obukhulu yini wakwenza na? Ngikwazi nje ukulishiya ngandlela thize, wakwembula ebandleni efesu. Ngabe kunjalo na? Futhi lokho kwakungenkathi kukhanye kuqala ukubhobokela ukuba kukhanye, kukhanye kumKristu. Kunjalo na? Umnyaka womoya ongcwele waqala khona lapha efesu. Futhi umprofethi wathi kuyofika usuku olungayikuba ubusuku noma imini, kodwa ngokuhlwa kukhanya kuyobuya futhi. Niyakubona la? Niyabona, niyabona. Lolu suku lokuhaqabala luyafika luyedlule, konke lokhu lapho okuhaqabala, izinhlangano nakho konke. Kodwa lezi nsuku zokucina ngapha ezansi le lapho beyomisa leyo mnyango ovuliweyo. UJesu wathi ngiyilowo mnyango. Sinekela Musa ethi ngiyisango ngindlela eqiniso nokukhanya, yabo. Sinekela Musa ethi isango lincane nendlela eyincingo. Sinekela kuphela ukuthi ingcingo liphelisha kanjani na? MGCINGO, amanzi. Igama ingcingo lisho amanzi, liphelisha kanjalo. MGCINGO, yabo. Ingcingo, amanzi ayindlela, futhi lawo manzi ayisango, futhi indlela iyingcingo.
What is the water, the gate, the door?
Yina manzina, isango, ukuvula, igameli lenkosi uJesu, indlela, amanzini, isango elincane, indlela iyincingo, lokho uJesu, amanzi ayisango, igameli lenkosi uJesu, kuyangenwa.
Repent, every one of you, and be baptized in the name of
Jesus. Jesus Christ, who will be chosen by the Lord, Zenu, Kona, Nego, Mugeliswa, Lapo, Nibuga, Gasekalvar, Sipio, Sikamangele, who will be sitting Missong, Gesen, and Samantana Benu. Bangiba babathi esabapostoli nje ngesene nesabantwana benu nakulabo bangude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza lokho lokho kuphela bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza isithembiso ngesemuntu wonke uma uzoza ngendlela efanayo isithako somuthi nokusathisa kwawo esifundeka ngayo kunjalo. Ngibasho ukuthi awu ngizothi nyelele ngalapha ngale ndlela. Kunendoda kwesinye isikhathi eyanyelela ngokuzungeza, niyazi futhi yangena ngendlela. Ikwazi lokho na? Sinakini na ufunde umfanekiso wakho na? Kunendoda eyathi nyelele ngapho futhi yangena ngenye indlela. Manje emazweni asempumalanga lapho babe sesidlweni sakusihla somshado, sizokuthatha ekuseni esidlweni sakusihla somshado ukuthi umuntu wangena kanjani lapho. Sizozama ukuthetha lokho ekuseni, bengizokusho manje, kodwa ngizokuyeka kuhambe ekuseni ukuthi leyo ndoda yangena kanjani kuleyo ndawo ivele esidlweni sakusihla somshado noma okwesidlo somshado. Kulungile, isango lincane, into leyo ngumncingo, amanzi ayisango, indawo yokungena enkosini uNkulunkulu.
I have set the open door. I have the keys. I'm the only one can open it. I'm the only one can
read
it.
Yimina kuphela engingakwembula, ngilezi zithulelo kunjalo, ngikhombeza ngimbo uma ubaba wami kamtonzi, futhi konke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi. Ngeke umuntu ongasindiswa kuphela kuJesu Kristu, hayi nganoma yiliphi ibandla, noma iyiphi inhlangano, noma yimuphi umbhishobhu upapa, uJesu Kristu nje unesithulelo, nguye kuphela ongazithulelo zani na? David, minyaka inkulungwane yesikhathi esizayo, ezayo, lapho ayohlala khona isihlalo sobukhosi sikaDavid, nginezithulelo zikaDavid, ngizovula lo mnyango futhi angekho ongawuvala, angekho ongawuvula ngaphandle kwami, futhi angekho ongawuvala. Vala game. kungenzeka kanjani na umuntu angazi kanjani ukuthi ungukristu azembule yena uqobo kuye na yabo uyazembule yena uqobo unesithithilelo angawuvula noma awushiye yabo nginesithithilelo semnyango ngingumnyango ngiyindlela ngiqiniso ngikukhanya ngingu-alfa ngingu-omega ngingowokuqala nokugcina ngingubaba ngindodana ngingumoya ongcwele nginguye hhayi ukuthi ngangikhona noma ngizoba khona nginguye enginguye lokho kusho yonke into nginguye hhayi ukuthi ngangikhona noma ngiyoba khona nginguye lokho kusho ukuphila kwamanje kwaphakade yabo nginguye owayehlale khona njalo oyohlale khona njalo nguye manje njengoba ngangihlale ngikhona futhi ngiyohlale ngikhona yabo nginguye nje kunezithithilelo zikadavide zombuso akekho umuntu ongawuvala ivesi lesikhombisa ngiyakufakazisa lokho kulungile ukuthi kunezithithilelo zikadavide akekho umuntu ongawuvala manje sibone ukuthi yini elandelayo masinya ngokuba inamandla amancane wathi kuleli qembe lincane ezansi lapho inamandla nje amancane manje kusho ukuthi nilokho na njengomuntu nje okade efile ethi ukuzinyakazisa yena uqobo evuka evuselela kancane aphile ugumile kulezi zivumukalo zindala ezifile nakho konke usuqala ukuphinda kancanyanyana uzinyakazisa uhlobo lokuzivusa unamandla amancane kodwa ngimisile umnyango phambi kwakho manje kwani nje bangaphuma ebulutheleni nobuphapha nazo zonke lezo ezinye izimfundisoze nanobumetodisti nakho konke wathi ngibekile umnyango phambi kwakho manje unamandla amancane uzokwenzani ngawo na umisiwe phambi kwakho ngangene noma uphume noma yikubi okufunayo umnyango omisiwe phambi kwakho unamandla amancane uza nje ekuphileni uyaqala nje lokho kwakunjalo ngebandla lasekuqaleni kabulani ekupheleni kunyaka wasendawuthikeya wabuyela emuva emisebenzini futhi manje uma niqaphela kapha ukukhombisa ukuthi leli bandla liphakathi kwalezi ezimbili uma ufikelela ngalo nyaka lasendawuthikeya noma unyaka webandla lasendawuthikeya uyayazi imisebenzi yakho ekupheleni ngoko unyaka wasendawuthikeya kuyini na imisebenzi yakho nesihlalo lapho usathane khona siyini isihlalo sikasathane nani yabo wabuyela ngowangena empeleni futhi inama-assemblies of God Pentecostal oneness the church of God uwaniboni yini bazalwane ukuthi nenzeni na ihambe nabuyela muva ngento yokuNkulunkulu ayizonda ehlakaza bizalwane ngana assemblies of God abanye babantu abahle ukuba dlila bonke ezweni bakulawa ma assemblies of God bukani lelo bandla le-United Pentecostal likahle nje njengoba wake wahlangana nalo empilweni yakho ngani i-Church of God futhi ngenxa yalezo zinhlangano bayaqophisana futhi bakhale futhi baqophisane futhi babizane omunye nomunye iqhude likaxebe nomkoti wegundwane ngani kuyihlazo into eyodwa uNkulunkulu ayizendayo kuhlanyela ukungezwani phakathi kwabazalwane futhi kunjalo futhi lezo zabo zinhlangano yilokho kukwenzayo kuhlanyela ukungezwani phakathi kwabazalwane isifanele sime esikaleyi futhi sithi singabafowethu sehlukele sonke sikumzimbo wodwa omunye ethembeni nemfundiso ifundiso epepeni omunye othandweni ukuthanda lelo culo elidala phambili butho elingumkristu yebo mnumzane kuphela kwabasendawuthikeya abuyela emuva emsebenzini futhi noma amahlelo epentekostali abuyela ehlelweni asithole ivesi leshumi nanhlanu inalo lapha ivesi leshumi nanhlanu lesambulo sesithathu futhi sibone uma lokho kungenjalo manje sambulo sesithathu futhi noma-ke sibone ngabe ngikubhale kahle lokho sambulo uqhabo benginephutha ivesi leshumi nanhlanu lalesisahluko esifanayo likhombisa into efanayo phansi lapho yebo ehe ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisa ngiyayazi imisebenzi yakho bakhombisa ukuthi babuyele entweni yabo yasekuqaleni futhi babuyele emuva namandla abo futhi babuyele emahleleni epentekostali ivesi leshumi nanhlanu lesahluko esifanayo kulungile
between the two ages they got a little strength
phakathi kweminyaka emibili bathola amandla amancane phakathi kweminyaka emibili yemfundiso yamahlelo yobunikelawo manje ngenkathi luthela lapha lalakhiwe labuyela emuva ebunikelawini ababhishobhu abakhulu kakhulu nokunye nokunye Kodake kufika Wesley, babumba umbishop omkhulu wasekhatapeli, nabo bonke laba behlukene abakhulu, bonke kwaloko phezu emabandleni nokunye nokunye, kuloko nyaka, kodake ngapha phelekosiyani, yele muva ngoyinto efanayo futhi bonke kwamahlelo abo amakhulu, kundise yamaniko lawo, kodake phakathi kwale minyaka emibili, wavule mnyango futhi wanike ibandla amandla amancane kuvuselela ngokwanele, kuze kunyakazise ikhanda lalo, bukani phandle ngaleyo futhi libone lapho kwakukhona, thulani isambulo, Gali libono noma yini ishayeke yaphuma niyazi futhi yini yokuqala niyazi qala ukunikile ikhanda lakhe futhi yaqalaze futhi yanikile ikhanda lakhe ngandlela thize bengiphupha ngalokho ezilokusokotshali ngicabange ukuthi ngidukule ingwejeje yayishaya yawa egatsheni futhi ngibone wesifazane omdala ngapho o ngabe wayelokhu engithukuthelele wayezofika angilande futhi le ngwejeje yayinentambo encane emhlophe ezulu lentamo yayo futhi lomfo omncane lelapho futhi wanikile ikhanda lakhe izikhathi ezimbili noma ezintathu futhi wangibuka futhi wathathela ngejubane ngakho konke wabuyela ngqo emahlathini Yazi futhi lowo wesifazane omdala kahle kubokwa kusho ibandla ngekube njalo na wazama ukungixabalisela ngasuke kuye ngendlela thize futhi kodwa wo ukukhanya nje kuncane nje kodwa kwenele ngiyazi ngathi isikalati futhi wayezonginquma lapho futhi ngajikisa iphone yami ngomshesha ukhulu ngabe ngqola ngemuva kwayo ngagoqa yonke into yazongeza ngathethela ngenye indlela ngimvimba ukuba angangitholi ngazidlulela nje manje namandla amancane asele ngakho ufuna ukusebenzisa la mandla ukujika ufulathele ngempela phakathi kwamahlelo amabili ngiqaphelile na waligcina izwi lakhe lisisalivese elilandelayo lapha manje namandla amancane waligcina izwi lami Walikile izwi lami, ngendlela abawathela ngayo amandla abo, wasitshela kanjalo isambulo sabo, owathola ibhayibheli ngenkathi Luther wayelobe ibhayibheli, futhi ngehla ledlula onyakeni kaWesley nokunye nokunye, balithola lapho, futhi bagcine izwi, futhi babona isambulo sikaJesu Kristu enguNkulunkulu owenze inyama phakathi kwethu, nompapathizo wamanzi egameni likaJesu, ngakho bahamba, baqonda ngqo baya kuye. Nakho lapho khona. Kulake baba batshela igama lakhe ngalo nkathi. Ngiyabonga ngani. Kucace bha. Kucace kakhulu kule kufunda iphephandaba. Niyabo nje uthi awukwazi ukukuphika. Ngoba khona lapha kukhona. Kufanele siye khona lapha ephephelini. Futhi nakho lapha khona lapha. Futhi sine ulando. Lapho ngo ibandlale. Pentecostali laqala khona. Futhi lathola igama lalo. Cishe ngo 1908. 10. 12. Ndawo ngalapho. Liqala ukuwa. Manje kulungile. Kawuliphikanga igama, kawuliphikanga igama lami. Manje ngiyakuthanda lokho. Unezithuthulelo zikaDavide manje. Angaligcina. Izwi lakhe futhi, futhi akufake emuzweni igama lakhe laselembulini.
They got out of the church that
Baphume bandleni elaline gama lokuthi babefile futhi manje bangene bandleni elaline gama elingukuthi linokuphila. Yabo phuma kwabafileyo yise indodana nomoya ngcwele igama likayise indodana nomoya ngcwele lokho akuwenzi ngisho umqondo niyabo kunikeza lapho okwesambulo incwadi yakhe yonke ibhalwe ngesambulo lokho kuyikho uyazembule yena uqobo manje wathi hambani nipapathiza bade kameni likayise indodana nomoya ngcwele Mathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye manje yilona liphi lalawo magama ozolisebenzisa na manje iningi labantu bakaziqu zintathu lipapathiza egameni likayise egameni lendodana egameni likamoya ngcwele lokho akusikho ngisho ngokombhalo buze noma ngubani libone uma kungesikho kusegameni ubunye hhayi amagama igama igama likayise nendodana nomoya ngcwele niyabo kulungile
Son is not a name.
Uyisa kusile igama, indodana kusile igama, umoya ngcwele kusile igama, ngakho kuyini na, yini thize file.
Ukho
gama kukho, kodwa kulezo zinto ezifile, ngokuphila kukaKristu kuyembuka. Kuthi Petro, ngahle kuba wayede wayemi khona lapho nezithithulelo zombuso wasezulwini yesandleni sakhe, kuthi umbuso ngumoya ngcwele, lengo hlangothini lwakhe, izithithulelo zombuso. Amanye amazwi, sambule, ngoba u Yesu wamtshela umfowethu ukubonile phela uphethe nguye owabusiswa ngesambulo seqiniso kuti lapo wayemilapo ngo futi weza uJesu ethi ngakho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likayise indodana nomoya ngcwele uPetro aphenduka futhi wathi Nkosi ngiqinisekile nginezithuthulelo lapha nginesambulo ukuthi lokho kwakusho ukuthini ngoba ngiyazi ukuthi uyise akusile igama indodana kusile igama futhi umoya ngcwele kusile igama kodwa ngiyazi ukuthi lelo gama lingubani ngakho nginibabhaphathiza egameni lenkosi uJesu Kristu amen njalo manje kufana njena ukuthi ufunde incwadi yothando ukuthi wena leyo incwadi yokugcina kaMathewu ingxenye yokugcina kaMathewu uma uxoshe indaba yothando abanye benu umanenekazi ngiyazi nikwenza impela beningeke nikwenze qabo qabo nebo kodwa uma wakwenza ngenkathi wawuseyisoni yabo xoshe indaba phansi uyazi ngenkathi wawuseyintombane ayindedlana futhi xoshe indaba futhi yathi uJohn noMary bahlala ngokujabula njalo njalo emva kwalokho hey bani uJohn noMary na manje yinye kuphela indlela yakho ukuba wazi ukuthi bani uJohn noMary lokho ngokuthi buyele muve kuqaleni kwencwadi bese uyayifunda kunjalo na awu bona ke incwadi ile yonke kaMathewu ivesi lokugcina ukuthi uJesu wathi ngakho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likayise nelendodana nomoya ngcwele nibafundise ukugcina noma yini engabayala ngayo manje uma uyise kungesile igama futhi ndenana kusile igama futhi umoya ngcwele kusile igama ingcono ubuyele muve kuqaleni kwencwadi yabo manje uma sibuyele muve kuqaleni kwencwadi sathiwo sokuqala sikaMathewu ngithola lokho ngithanda kunikeza lo mfanekiso omncane lapha ngenxa yokuthi kungahle kube nomuntu lapha ongakaza ubona phikisisani lokho lona nguyise indodana futhi lona ngumoya ongcwele manje phikisisani uyise indodana umoya ongcwele lokho uJesu akusho kuMathewu wamashumi amabili nesishiyagalolunye ishumi nesishiyagalolunye ngiyala na yise indodana umoya ongcwele manje ubani lona na uyise na lelani class uyise umoya ongcwele indodana manje ubani lona umoya ongcwele ubani lona ubani lona indodana kulungile manje lona kwakunguyise kabani na kaJesu Kristu ngiyala na manje uMathewu isathuko sokuqala ebhesi yamashumi amabili nesishiyagalombili asifunde sizothatha indaba yothando manje futhi sibone ukuthi ifundeka kanjani sizobona ukuthi lo mfo wayengungubani lowo ukuthi wathi bani nibabhaphathize egameni likayise nelendodana nomoya ongcwele kulungile manje sathuko sokuqala sikaMathewu siqala ngezizukulwane wathi yezizukulwane kaJesu Kristu indodana kaDavide indodana ka-Abrahama Abrahama wazala uIsaka Isaka wazala uJakobe futhi kuqhubeke kwehle kuze kufike evesini leshumi nesishiyagalombili manje yabo kubukela phambili ezansi lapha evesini leshumi nesikhombisa ne njalo-ke izizukulwane zonke ezisukela ku-Abrahama ziye kuDavide yazi yizizukulwane ezishumi nane nezisukela kuDavide ziye ekuthunjelweni eBhabhiloni yizizukulwane eziyishumi nane ne zisukela kuthunjweni eBhabhiloni ziye kuKristu zaziyizizukulwane eziyishumi nane manje kuzala kukaJesu Kristu kwabanje lapho unina uMaria esemiselwe uJoseph yafunde mva kwami na lalisisani lapho unina uMaria esemiselwe uJosefa wafunyanwa ebengakahlangani enomntwana kaNkulunkulu ubaba ngabe lokho kufundeka kanjalo na wafunyene nomntwana wani na awu ngicabanga ukuthi othize uthe lona ubaba wakhe manje uma umoya ongcwele ungumuntu eyedwa uthi ubaba ngomunye umuntu phela-ke wayenobaba babili ninani na umntwana wesihlahla nithe yena bavele bathishelele futhi benze iphutha ekubhaleni lapho futhi uJosefa indoda yakhe engumuntu elungileyo engathandi ukumthela ihlazo efuna ukumlahla ngasese esazindle ngalokho bheke ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho yathi Josefa ndodana kaDavide ungesabi ukumthatha uMariya umkakhe ngokuba lokho akukhulelweyo ngokuka ngemilomo yawofakazi ababili noma abathathu wonke amagama mawaqiniswe yabo ehe umoya ongcwele wayengubaba wakhe awu wathi uNkulunkulu wayengubaba wakhe manje uma kukhona abantu ababili abahlukene yimuphi owayengubaba wakhe na yabo ukuthi nizithola kuphi nizilengisa nina uqobo phandle emaphakathi naphakathi komoya yabo manje kufanele nisho ukuthi umoya ongcwele nguNkulunkulu uqobo lwakhe umoya ongcwele onguNkulunkulu manje unokubili manje sikhundleni sokuthathi kulungile kulungile ivesi lamashumi amabili nanye lokho amkhulelweyo kuye bani wabeka bani lowo owamkhuleliswa lokhu kuye na moya ngcwele kulungile futhi uza kuzala indodana iqambe igama lokuthi igama ujesu ukuba nguye oya kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo.
All this was done, now all this was done that it might be fulfilled.
Konke lokhu kwenzeka manje, konke lokhu kwenzeka. Kube ukuthetheka kokukhulunywa yinkosi ngomprofeti ukuthi eka intombi yakukhulela izale indodana bayakuyiqamba igama lokuthi Emmanuel ngokuthi ngokuhunyishwa uNkulunkulu nathi.
What was his name?
Ekubani igama lakhe na? Manje kubani uJohn noMary abahlala ngokujabula emva kwalokho na? Kubani igama likayise indodana nomoyangcwele na? Ngathi Jesu ezalwa emhlabeni wayenguKristu inkosi ekusongweni kwakhe ezinsukwini ezisishiyagalombili kamuva nina wametha igama noyise wametha igama elithi Jesu wayenguJesu Kristu inkosi uJesu Kristu ngaleyo nkathi wayenkosi ngenkathi ezalwa wayenguKristu inkosi wasekuthi ke ngenkathi emukele igama lakhe likaJesu lokho wamenza uJesu Kristu inkosi ikhombele okwembulwa kuPetro. Wazi ukuthi uJohn Mary wakungubani lapho ethi mbani nibabhaphathize egameni likayise indodana umoya ongcwele. Ngakho kwakungembulwa ngoba uJesu wayazi ukuthi uPetro wayenesiphiwo sezambulo. Wayazi ngoba kwasekuvele kwembuliwe kuye ngomoya ngaphezulu ukuthi uma uNkulunkulu ebona ukuthi umuntu angemukela izambulo ezivela phezulu ngayethemba leyo ndoda enze ukuthize ngayo. Uma kwembuliwe kuye ngoba wathi angeke umuntu ongembula lokhu ngaphandle kukababa wakhe. Unkulunkulu nguye kuphela ongakwembula ukuthi wayemazi uPetro wayenokuxhumana nomoya. Ngakho yena uPetro wayesazi isambulo ukuthi ngakho ke wenyukela phezulu lapho ukuthi elikani futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwesono senu. Manje ezinsukwini ezimbalwa nje ngaphambi kwalokho uJesu watshela uPetro ngaleso sikhathi nikathi emtshela ukuthi isambulo sasiyini. Ezibalini utshela ngiyakho lakha ibandla labi namasaka esihoko awayikulahlula futhi ngithi wena kuPetro ukuthi ngizokunika izihlu tulelo.
Oh,
izithuthulelo embusweni ngizokunika izithuthulelo ukubophile emhlabeni ngizokubopha ezulwini ukukhulula emhlabeni ngiyokukhulula ezulwini. Kodwa ngoku sinikele kosta ukuthi 12 bandi izinsuku ezingishumi emva kokuba uJesu ethe bani nipapathize egameni likayise indodana nomangcwele uPetro isambulo sakomoya wayazi ukuthi yayingekho into enjalo njengegama likayise indodana umoya ongcwele. Awu angekho omunye owafundisa lokho kwaze kwaba unyaka weKatolika ukuthi wonke umuntu opapathizwe egameni likayise indodana nomoya ongcwele empeleni opapathizwe enkolweni yeKatolika unjalo ayepapathizweni wamaKristu wakukhona insalo. Manje ngoku sinikele kosta bonke bakholisa ngomoya ongcwele futhi bakhuluma ngezilimi futhi benza sengathi babetakiwe futhi babetakiwe babetakwe yiwayini elisha iwayini elisha livele ezulwini livele eKhanani phezulu futhi lapho bonke babekhala kakhulu futhi bememeza futhi benza sengathi babetakiwe nokungena kunye uPetro asukuma phakathi kwabo futhi wabatshela ukuthi babengatakiwe kodwa babe lokhu yiloko abaprofeti babethe kuyo kwenzeka uyothululela umoya wakhe.
They said,
"Kumanje babathi, madodana bazalwane, singeze njani na? Madodana bazalwane, singeze njani na? Lo ngumbuzo, sizowuthola kanjani na? Kubana nezihluthulelo na? Uza lapha sibone, nezihluthulelo. Idonsa cha ngothini lwakho? Uthi uzothini na? Manje kubulani, uJesu Kristu wathi, "Uma ukubopha emhlabeni, ngiyokubopha ezulwini. Uma ukukhulula emhlabeni, ngikhulula ezulwini." Uthi uma enguNkulunkulu uzofanele aligcine izwi lakhe. Manje nina abaPristi beKatolika ngikhomzeni okwenu ukuthethelelwa kwezono. UPristi likaKatolika wangitshela ke sikhathi ukuthi ngashoko yini uJesu ukuthi emibathethelele izono bathethelelwe na? Ngathi wakusho libabamba ngezono nabo babanjwe na. Ya. Emibathethelelayo bathethelelwe, emingabathethelele abathethelelwanga. Ngathi yikho kanye lokho elakushoyo. Wathi koleke uKristu wakanikezanga ibandla lakhe kungukuthi ibandla lakhe amandla okuthethelela izono emhlabeni na? Elokwenza. Ngathi manje uma uzobathethelela ngendlela efanayo leyo ababaxolela ngayo, ngizohamba nani. Ya. Ngathi babathethelela kanjani na? Ngabe babatshela ukuthi hambani niyokwenza ukunikela kumkhuleko noma ukuthi ize noma indlela enenzekayo na? bomnumzane uPetro wathi phendukani amen yazi sithithilelo phendukani lona lowo futhi nibabathise egameni likaJesu Kristu kukuthethelela kwezono zakho kodwa ke niyakwabukela isiphiwo sikamoya ongcwele isihluthilelo zahamba thofo emhlabeni izahamba thofo ezulwini lokho-ke ikalesi sizathi lapho uPawulu ehlakelela abathize abase bevele bebhaphathizwe yindoda efanayo eyabhaphathiza uJesu wathi namabukele yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na bathi azazi nokuthi ukhona umoya ongcwele wathi kukuphi uthatha igama lakho lesigreki ukuthi wabhaphathizwa kukuphi na bathi uJohane wathi lokho ngeke kusasebenza nhlobo izulu selivele livaliwe nifanele nize libhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngakho babuza lokho babini babhaphathizwa futhi egameni likaJesu Kristu futhi lapho sebekwenzile uPawulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo umoya ongcwele wafika phezu kwabo bakhuluma ngezilimi futhi baprofethi futhi lokho kusemuvi kuqaleni kunjalo impela lokho ngumnyango ovuliweyo owawumisiwe khona lapha ngokomumo wezwe ukahle izinkanyiso zokuhlwa futhi wonke umbhalo ephepheleni uholela ngokukho esingama lapha amahora futhi nginesinye isikhathi esiyimizuzu eyishumi nanhlanu futhi cishe ukuphawula okwehlukene okungamashumi amathathu nanhlanu ukuba ngikwenze lapha futhi uma singakwenzi sizoyithola kusase kuseni uma singayitholi kulobu busuku kulungile manje-ke kulungile futhi ngakho umuntu ongawuvala ngokuba namandla amancane kanti waligcine izwi lami kulungile ngawuliphikanga igama lami lapho sikutholile ngawuliphikanga igama lami igama laselibuliwe ngakhele ehleleni elidala lifike lasesakezi futhi laselingene ebandleni liphilayo manje ake sithathe ivesi lesishiyagalolunye manje sizoqinisisa manje siza siwelele ntwele ethize yingozi kakhulu
Behold, I will make
Bega, ngiyakubenza isinagogo likaSathane abazishaya abajuda bengesibo kepha beqamamanga Bega, ngiyakubenza beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile nabo busuku obuhle obugcwele khona lapho phithisani bayini manje na labo akhuluma nabo ababetshele igama lakhe emva kwaso sonke lesi sikhathi lapha phansi lapha bayangena ngomnyango ovuliweyo uJesu Kristu wayenezwi lokuphila wayegcwaliswe ngomoya ongcwele futhi manje wathi kukhona abaphakathi kwenu abasesenagogeni likaSathane manje mfowethu uma nje ubungafuni ukubuyela emuva ephegama esambuleni sesibili ishumi nentathu umzuzu nje futhi angikhombise nje lapho ukuthi lokho kuyini ngempela ihlelo ngiyazi lapho usebenza khona lapho wakhe khona lapho kukhona isihlalo sobukhonsi sikaSathane nakho lapho khona lowo waselawujikeye noma ngiqondele onyaka webandla lobuniko lawo lapho babehlela khona futhi phithisane ukukhombisa ukuthi ngabe yibandla isinagoge ibandla ibandla lehlele mfowethu isinagoge likaSathane khona-ke imisebenzi yehlelo ingekagevele hhayi amakristu bathi khumulani bangamakristu kodwa ihlelo qobo lwalo kulungile manje siqaphelile ukuthi wathi unabo labo phakathi kwakho abazisho ukuthi bangamajuda kepha ubafumane beqamba amanga manje khumulani ingelosi enkulu manje ukhuluma kobani na leli bandla lokuqine lo mnyango ovuliweyo phakathi kwamabandla amabili
Now the first church age was taught by who? Paul. Now let's go to Romans 2:29.
Ngeke bayabanda wafundiswa kubani na Paul. Manje asiye kwa baseRoma esibili amashumi amabili nesishiya galulunye ukuthi sibone ukuthi iJuda liyini ukuze uziqiniseka ukukwazi akusiwona umcabango wami uqobo ngakho kwa baseRoma isahluko sesibili levesi lamashumi amabili nesishiya galulunye kwa baseRoma.
All right. Here we are.
Ungile nakho lapho esikhona. Kodwa ungumJuda onguye ngaphakathi nobusoka kwenhliziyo futhi emoyeni kungengegama encwadini obutusa kwakhe kungaveli obutusa kwakhe kungaveli kubantu kepha kuNkulunkulu.
What is a Jew? A
yini uyini umJuda na umoya umKristu ogcwaliswe ngomoya ongcwele ngiyazi ukuthi uphansi lapha emuva kwalowo nyaka wokungcweliswa othi banomoya ongcwele kodwa wakusho angikaze basho ukuthi babenomoya ngcwele ngaphandle kwezibonakaliso zibalandela kodwa wathi bangumqambi manga lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngeke zamenza kuqamba manga omfowethu lokho kuyakuphuphuthekisa kukuzungezisa uzungeze yabo oh hey ngizobheka ngiyakubenza isinagoge likasathane abazishaya abajuda abazisho ukuthi bangamakristu agcwaliswe ngomoya besho isinagoge inhlangano ngizobenza abathi banomoya ongcwele futhi bonke bahlele enhla lapho banazo ngisho isambulo kwamanje niyabo kulungile ngizosho labo abazishaya abajuda bangamakristu bengesibo kepha beqamba amanga bheka ngiyakubenza beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile khona lapha ngizothi ngeka nje ngiphobokele kimi emlayezweni wasekuseni leyo intombelele khona lapho ngiyakubona na kwakuyini na esikhathini sokuphela o lapho bephula ngathi yini yabo balungisisiwe ngokukhola bangcwelisiwe balungisisiwe ngomlayezo kaLuther bangcwelisiwe khona lapha kodwa bayawugeja umnyango ovuliweyo niyakubona na balungisisa ngokukhola ngoLuther bangcwelisiwe ngonyaka kaWesley abaningi balawo amanazarina ikuke ipitwim holiness amamelodist kaWesley nokunye nokunye bonke baphila yedwa impilo ehlanzekile engcwelisiwe futhi bacabanga ukuthi nomoya ongcwele futhi beza umfake khuluma ngezilimi noma ukuthize bayamdeka bahlekise ngayo futhi bathi ungobukadebele foyethu ubeke uphawu ukugubha kwakho uma wenze lokho uhlambalaze umoya ongcwele okungenakuthethelela awena uthi singabe bandla lokuqala ngihlatshela ukuthi mangaki amabandla asente kuwo akuhlanganise lutho nezinikankulunkulu futhi ungasusi noma wenezele kunjalo umasinagoge kasathane ngethemba nginile mazi ngiyakuzonda nje ukukhuluma kanjalo kodwa kukhona ukuthize ngaphakathi kimi okungigqugquzelayo ukuba ngikwenze angazi ukuthi kungani ngikwenza yazi ngithanda ukwenza lokho kuvele ngizize ngikabi lapho ngikusho kodwa nokho ngifanele ngikusho kukhona ukuthize phakathi lapho okungenze ngikusho ngihlale ngikuzonda kusika abesifazane ngingezisa kanjalo isifazane ngakhala futhi ngivele nje ngizwe okwesabekayo ngiyakuzonda nje kusika abesifazane kodwa kukhona ukuthize phakathi lapho kungenze ngikwenze yabo usifazane owonakeleyo o dodha angikwazi nje ukukumela ngoba ukhole ukuthize ngaphakathi kungenza ngikwenze umoya ongcwele futhi ngibuka phansi lapha ezwini ngicabanga ukuthi nkosi uma ngile futhi ngikobise lona ungangivumeli ngenze lokho kuba nje ngihambe kanjalo abantu ngeke ngiyabathanda abantu uyazi ngiyabathanda ungangivumeli ngilimaze umuntu uNkulunkulu uyazi ukuthi bengingeke ngikwenze lokho umoya ongcwele uvukile futhi uthi yema kulelo uzihlala lapho uhlala khona lapho kulelozi futhi ngithi yebo nkosi uma ku ungumkhali wami mkhulu uye kuphela ngumkhali wami impela ozo yena kuphela ozongisiza lapho lokhu kuphila kushabalala ngakho ngizoma ngqondo naweke nkosi nakho ngiza ngikondile kulimaza ngiyacela ningangithathi kabi uma nginquma lezo zinhlakane lezinto bengaphambi kokuba ngazi noma yini kalokho yonke impilo yami ngikusikile angikaze ngikukholwe ingalesi sizathu ngingasoze ngawukana nakho futhi ulungile ngiyakubonga uNkulunkulu ngokungisusa kukho bheka ngiyakubenza sinagoge likasathane abazishaya ukuthi bagcwaliswe ngomoya abanjalo kepha amanga futhi ngiyakubenza ukuba beze bakhule ke phambi kwezinyawo zakho niyayikhumbule yini intombelele ngenkathi ivuka na manje khumbulani wabizwa ngani na kukhona eziyishumi zazo ezaphuma ukuhlangabeza umyeni kunjalo na yezinhlanu yayihlakaniphile zazinamafutha esibanini sazo bangake waziyo ukuthi amafutha abonakalisana ebhayibhelini na umoya manje akekho ngathi awungcwelisiwe futhi zonke zazingcwelisiwe ngamunye wazo zonke zazingcwelisiwe kodwa ezinhlanu yayihlakaniphile ngokwenele ukuba nokuhlakanipha kwesambulo ukubamba lowo mnyango yebo ukuba ugcwaliswe ngomoya zazinamafutha ezibanini zazo futhi ezinye zazingenamafutha kunyekathi zivuswa ngani nazi zikhuphukela kuzo zathi owo nginikeze ukuthize komoya ongcwele wakho amafutha ngibamane yathi ya ngiyaxolisa tite wethu senginanele mina nje ngiqinisekile anginawo ayisipele ngakho futhi ngekathi wathi mani niyekuleka kungekathi zisahambile kuyothela amanye myeni wafika futhi bangena esidweni sokusihla somshado futhi zashiywa zingenawo lapho ziyodlula khona esikhathini sokuhlupheka. Ekuzisani nje kancane amavesi amanye awathi awabe mabili, nizobona zahamba ngqoza ngene esikhathini sokuhlupheka. Niyabo angelele sizokuthatha lokho ekuseni ya ngikhole ukuthi kungaba ngcono kancane uma sizolindela lokho ngoba sehlela phansi lapha manje cishe ngesikhathi kulungile ukuvala. Manje sibone bheka ngizo babathola ukuthi bangabaqambi manga ukuthi banawo umoya ongcwele. Into eyodwa nje encane lapha ngiyacela ngenkathi sonke sisendawonye uJuda Iskariyote njengoba ngishilo zilo msuku wayeyindodana yokulahla. Ibhayibheli lathi wazala eyindodana yokulahla kona-ke lapho uJesu Kristu wazala eyindodana kaNkulunkulu. Kodake uNkulunkulu wayehlala kuKristu kunjalo na uSathane wayehlala kuJuda uma wayeyindodana kaNkulunkulu ezelwe eyindodana kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu engenwe kodake uSathane wazalwa eyindodana yokulahla wayengongene indodana yokulahla uSathane udeveli.
Now if you notice he joined himself with Jesus
manje uma niqaphela wazihlanganisa qobo lwakhe loJesu futhi uba ngomunye wabo niyabo manje isizathu enza lokho ukuthola le nkohliso ukuthi wayengangena kumelusuke emandleni.
Now Jesus said synagogues is of Satan
manje uJesu wathi lawo masinagoge angakasathali oh hey kugadlile na anga masinagoge kasathali lo uJuda enza sengathi ungumKristu. Ngokuyini into enkulu kaJuda na? Kuyimali. Kutyonsa kukhulu kunakho konke kwalezi zinto eziningi namuhla imali. Lukani ama-Assemblies of God. Akha isakhiwo sabadala izigidi ezisithupha ngapha. Futhi efundise inkosi iyeza khona manje. Wo amabhomi lisezile ngisini ukusicothula futhi bakha isakhiwo sezigidi eziyisithupha sabadala. Oh hey, hawu licebile futhi nidenga. Siyakuthole lokho kusasebusuku manje inkosi ithanda manje qaphela lapho wo bukala ukuthi amabandla amakhulu kangakanani lezi zinhlangano ezinkulu bahlanganisa imali yabo ndawonye futhi oh bakithi bavele babe ngozigidigidikazi baze babe ngisho nezimali zinhlangano ezibolekisa ngemali phakathi kwabo lapho konke ibolekisa ngemali nezinto amabandla futhi lokho kuzokala kimi njengoba upostoli kimi uPetro wathi sive negolide nginalo kepha nginakho ngiphe lokho futhi uthathe yonke imali yakho kunjalo sive negolide nginalo kepha nginakho ngibinika khona egameni likaJesu Kristu lokho ayinakho isambulo sakho ngiphe khona egameni likaJesu Kristu sikuma uhambo. Kulungile manje siyathola lapho ukuthi babengamasinagoge kasathane manje babengaba yiwo kanjani na manje Juda ngathi yeza manje bukani cishe ngesikhathi nje lapho uJesu efike enkundleni uJuda wafike enkundleni yakuqaphela lokho na futhi nje cishe ngesikhathi uJesu asuka ngase enkundleni uJuda wasuka enkundleni cishe ngesikhathi nje umoya ongcwele wabuya ngase enkundleni futhi uJuda wabuya enkundleni moyo omphilo Kristu ukusebenza futhi kanjalo abantwana bokungalaleli bengalinaki iBhayibheli kodwa benaka ihlelo yabo futhi bazenzele isinagoge futhi uJesu wathi lapha isinagoge likaSathane kuphi na kuhleliwe phansi le kulo nyaka phansi lapha. Wabala kanjani muva lapha na ngentangale yile fanayo okwayenzayo phansi lapha isinagoge likaSathane ngiyakutshela na isinagoge likaSathane wathi abazisho ukuthi baqondisa ngomoya manje babengakusho kanjani lokho na Judas when he was sure that he was going to meet Jesus wenza ukuvuma ukuthi waye yikhole ukuthi Jesu uthi waba ngumphathisi kwama ukuthi yonke imali kunjalo na yonke niyakwazi lokho. Manje uma wayekhole kuJesu Kristu wakwemukela ngamanga ukulungisiswa unjalo na baseRoma besihlanu ibese lokuqala ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa unjalo kulungile. Manje kodake eke yini kunjalo ngene ishumi esikhombisa ishumi esikhombisa Jesu wabangcwelisa ngeqiniso wathi izwi lakho liyiqiniso uthi wayeyizwi uthi wabanika amandla ngokumelana nemimoya engcolile ukuba bahambe baphume futhi babe nezinkonzo zokuphilisa nokukhipha amadimoni nokwenza zonke izinhlobo zezimangaliso. Futhi ngenkathi sebebuyela muva uJuda wayekanye nabo manje ephethisana amaNazarene amaMethodist kaWesley abuyele muva ethokoza futhi ejabule ngokweqile futhi bedumisa uNkulunkulu futhi bememeza ngoba amadimoni ayebathobela kuti Jesu wati ninga chokozi ngoba matemoni ya nichobela. Kepa chokozani ngobi kamalako nido chiva ngo chidi upiwa. Kuchikubulani uchute waengo mungi wabo. Nebo waienga kohisa imandla kona enta parachiku loko. Wayesebenze kahle nabo kuleyo mipha yazi kodwa lapho sekufika iPentecost wakhombisa ubunjalo bawo. Lokho kanye akwenze primitive ebandleni leMethodist, nalokho akwenze ebandleni lelitshela, nalokho akwenze ebandleni leNazarini neChurches of God nawo yeza enyukela ekungcweliseni lapho sekufika embaphathizeni kamoya mcwele ukuba bakhulume ngezilimi futhi babe lezibonakalise nezimanga bakulahle. Bazohamba ngendlela yokuphikisa kukaNkulunkulu benzele wena impela. UJuda wakwenza naye yabo kodwa lapho kunokuningi ukuphulukisa kukaNkulunkulu. Basemgwaqeni namhlanje mfowethu, sikuma amahora amabili bese uthi izitshalo zakho sizosha uma ungabanika amadola ngamashumi amahlanu ngobusuku ngabunye futhi lonke lelo hlobo lwezinto lokho ngudevele impela nguye ngiyekholele kuphulukiseni ngokukaNkulunkulu ngayo kitize yami kodwa leyo nto ikadevele ngokuphelele lokho kukadevele akukhathaleki ukuthi ungenza ukuningi kangakanani noma kuningi kangakanani uJuda wakhipha amademoni naye uJesu wathi abaningi baya kuze kimi ngalolo suku bathi inkosi inkosi angiwakhiphanga yini amademoni ngegama lakho uthi ngenze imisebenzi yamandla na wathi uma nayenza angazilutho ngakho sukani kimi nina benzi bokubi angizange nginazi impela umfowethu isako lincane nendlela iningi futhi bayingcosana bayoyifumane sikhuluma ngale ngcosana ngoba sizonyekela ukugcina lapho nje okuzoba yingcosana nje kwemukeleni ngiyanicela bazalwane bami.
Don't think that I'm standing here.
Yeah, on good. If it's TV, I'm going to get money. Oh, man. Let's take the shelter. Ngokuba mina ngingenzelela ngamukobo futhi ngithi asithathe yasebizokodwa noma omunye umnyakazo zihlanganise nje nabo bese uhambisana nabo kodwa wo futhi maye kimi uma ngenza lokho maye kimi. Ngazi kancane kunalokho uNkulunkulu ubengangijimele sokwenu ngokwenza into enje kaleyo. Yebo mnumzane, uma nginokunye kufanele ngibeke uphawu ubufakazi bami ngokuphila kwami. Ngizofanele ngikubeke uphawu lokho kuphela ngoba kunento ethize kimi. Angeke ngisakwazi ukwenza lokho kunalutho ezweni. Ngiyazi ukuthi lokho kuyiqiniso futhi ngifanele ngime ngakulokho kuyiqiniso futhi iBhayibheli liyakusekela. Inhlangano imelele nakho kodwa iBhayibheli lithi kulungile. Wonke amazwi omuntu mawabe ngamanga futhi lakhe inisile lelo iqiniso yilo hlala nalelo nje ngiyakubenza isimo egogeli kaSathane ungile futhi bayokwazi beze ezinyaweni zakho futhi bazi ukuthi ngikuthandile wena ngokuba ulilondile amazwi lokubekezela kwami nami-ke ngiyakulonda ngehora lokulingwa ngisizale manje ukukhombisa ukuthi lokhu akusiyo umnyaka we-Methodist engikhuluma ngawo nokho ukukamancana bukani nilungele ukulalela na wonke umuntu na lalelisisani manje.
Because thou hast
ngokuba ulilondile yizwi lokubekezela kwami nami-ke ngiyakukulonda leyo nsala encane ngehora lokulingwa ngenkathi ibandla lizofika endaweni lapho eniyodingeka kuba ningene kule nhlangano noma nibe niyoba nayo mfowethu. Lokho kuphela uphakathi kokuthi uyohlela noma uthathe uPawulo silo noma uthathe uphakathi kokuthi uyolihlela noma ungene ehlelweni eliza ngempela uPawulo lo silo ngoba ukuduba niyabo eliyakufika ukuthi eliyakufika kule lonke izwe lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni. Bheka ngiyeza amasinyane, hambelela uqinise lokho onako ukuze kungabikho muntu okwamuka umphele wakho usuku. Manje lezi zilinga sikhulu ihora lokulingwa elizofika ukuvivinya umhlaba wonke. Lingene ekuhluphekeni nje emizuzwini embala sizokubona ukhubekela ekuhluphekeni futhi ukuhlupheka akufikanga ngezinsuku zikaWesley. Ngakho imuphi lo mnyaka esikuwona? Imuphi lo mnyango omisiwe ngaphambili na? Phakathi kukaWesley no lapho ibandla eliqonde khona manje futhi selivele liphakathi onyakeni waseLaodikeya. Kodwa le ndawo encane kodwa phakathi lapha phakathi kwengamashumi amathathu nahlanu edlule minyaka engamashumi amane bekukade kungumnyango ovuliweyo omisiwe phambi kwabantu ngqo ukuba bangene futhi uNkulunkulu uyothatha insali futhi ayibeke uphawu futhi bayaqhubekela phambili ekubeni yisivivi futhi uyobakhwifa baphume emlenyeni wakhe. Umsebenzi uyofinyezwa ibandla linyuke futhi nakho kufika umphiki uKristu engena ukuba abhujiswe kuphelele nje kulingana nalo lonke iBhayibheli ngokulijikeleza ngqo.
All right. Now,
Kulungile manje futhi nawu kubonakala kwentombi elele futhi lapha kufakazisa ukuthi ukugcina kweminyaka ebandla kuya engcikini yokuqale ePentecost ngokuba bayaqhubeka bangene kuthiphukele okukhulu okuyongena okungangenanga onyakeni kaWest. Ivesi leshumi nanye kulungile umqhayelo wokuphila ivesi leshumi nanye lathi beka ngiyeza masinyane ini masinyane emva kwalokhu manje yabo beka ngibambelela uqiniso lokho onakho siqhubeke kukho ukuze kungabikho muntu okwamuka umqhayelo wakho awusisi.
What is a crown? What is a crown?
And many of them that sleep in the dust of the earth
abaningi abalele emhlabathini othuli bayakuvuka
futhi abanye bavukele ukuphila okuphakade
ngicela abanye ihlazo nokudelela okuphakade.
And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament.
Mahlakaniphile bayakukhanya njengokukhazimula kwezibhakabhaka nabaphendukela abaningi ekulungeni baya njengezinkanyezi kuze kube phakade nephakade. Oh mfowethu, nanko umqhele wakho, lowo umqhele ukhazimulayo wokuphila okuphakade, umqhele okuphila okuphakade. Ibhesi leshumi nambili masinyane ngaphambi kokuba siye futhi ngicaba ukuthi siyahamba lapha emva kwalokho khona-ke unqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likankulunkulu wami. Manje sidlule kulokhu ngokukhulu kusheshe impela ngoba sengivele ngidlule isikhathi ngemizuzu emihlanu kodwa ningathi kulala kancane kuseni angeke na mama uvumelelale uzovuka ukahle kodwa ubaba uthi ukuba lukhulu ukuvuka kodwa uvumele nje athi kulala kancanyana nje athi nyelele ngempela kalula athole ikhofi lakhe selenziwe noma yini ayenzayo futhi uzojabula. Unqobayo ngiyakumenzela abe yinsika ethempelini likankulunkulu wami. Oh, asikuthathe nje igama ngegama nje uzozo ngingangibekezelela kade kangako nje kancanyana na ngiyazi ukuthi kuyashisa futhi niyazi kuyashisa naphezulu lapha futhi kodwa sibone ngiyomenza lowo onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likankulunkulu wami. Insika noma isisekelo ethempelini lendlu noma indlu kankulunkulu ithempeli likankulunkulu wami noma indlu kankulunkulu wami insika isisekelo yaba yilaba bathathe yizwi abalizwile vesilesishiyagalombili futhi babuyele muva esisekelweni. Manje sithole abase-Efesu besibili ivesi leshumi nesishiyagalolunye ngale ebandleni lase-Efesu niyazi nifanele libuyele muva kwabase-Efesu lokho kwakungukuqala njalo na kulungela sibuyele muva kwabase-Efesu lapho uPawulu wayekhona ibandla alisungula futhi nesibone manje ukuthi sikuphi kulungele ibandla lase-Efesu sibuyele muva manje futhi sibone ukuthi siyini lesi sisekelo emuva lapho futhi sithole ukuthi uPawulu wathini mayelana nesisekelo emuva kulowo nyaka webandla lokuqala lapho manje ukhuluma nabase-Efesu.
Now therefore ye are no more strangers or foreigners
ngakho aliseyibo abafokazi noma izihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabe wendlu kaNkulunkulu nakhiwe phezu kwesisekelo sekuthela noma kwe noma kwebaptisti manje lindani enakho kuxubene anginjalo na kodwa nakhelwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe legulu.
Everything went into the door. Jesus. And he that overcometh,
will I make him a pillar? 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 Will I make him a pillar?
What the prophet say about it?
Athi na baprofeti ngaye na ungumluleki inkosi ukuthula uNkulunkulu namandla baba ngune phakade lokho abakusho abaprofeti abapostoli
and he that can overcome all this
futhi lawo onganqoba wonke lamasine kwaphela sathana azikhulule futhi yabuke ngoyisa kweni ngizomenza insika ngizobuyisela isisekelweni sezwi la mendlini kaNkulunkulu wami.
Oh,
hey, ngizombeka khona lapho kuleyo nsika sisekeleni lapho ohlala khona ngqoizwini. Amen. Ngiyathanda lokho mfowethu kuhle. Ngingahle ngiziphathe ngokuhlekisayo kodwa ngizizwe ngikakhulungi.
Make him a, he'll overcome, make him a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out.
Menza yena lowo unqobayo menza yena abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami futhi akasoze aphuma khona yilelokho na uma eyinsika ngasaphuma inhlobo ungumlobokazi unjalo njengoba unyaka sefesi wawunene njengoba uPawulu wabafundisa ezenzweni manje linde umzuzu uma uzoba yinsika nginomunye umphalo phansi lapha bengifuna ukunithelela wona ngaphambi kokuba siye kumlobokazi.
Now, if he going to be a
pillar, you're going back to Ephesus, you're going back to Ephesus, uthi Paul ingelosi yasefesu okwakungu kuqala kwebandla isisekelo wafundisa uma babhaphathizwa nganoma yiphi enye indlela ngaphandle kwegama likaJesu Kristu babemele ukubhaphathizwa futhi njalo zenzo zesishiyagalolunye noma isihlanu ishumi nesishiyagalolunye noma ishumi nesishiyagalolunye isihlanu njalo ngesikalathiye bokuqala isishiyagalombili wathi uma ingelosi ifundise enye into mayibe ngeqalekisiweyo.
They were all so
busy futhi owayesethembelini manje asiye sambulweni isahluko sesikhombisa sibone uma babe ngumlobokazi isahluko sesikhombisa sesambulo manje ngingahle ngingi siyakhuluma lapha insali kaIsrayeli zikhulungane ziyikhulu namashumi amane nane nokunye nokunye kodwa asiseta lokho kancanyana nje futhi sehlele zansi lapho cishe evesini leshumi nambili sithi ngomhlangano ephentekosti lapho lona ngabantu ababe niyabona awu sizoqala lapho evesini lesishiyagalolunye ngoba yilokho kuqala elikaIsrayeli futhi wabukhona izikhulungane eziyikhulu namashumi amane nane zabo ababekophawu esifinyelela kukho kusasa futhi emva kwalezi ngabona bheka isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu ngathi kumbula kusuka kwisine kuya kwisishiyagalombili uIsrayeli wayengumthenwa oqapha ithempeli niyabo size kuthiwele kuseni inkosi ivuma manje ubeka uphawu lapho zonke izizwe eziyishumi nambili sisizwe sakajuda wabeka uphawu abayishumi nambili urubeni wabeka uphawu abayishumi nambili kwabakakathi beka uphawu abayishumi nambili nolevi nozabuloni nobenjamini ishumi nambili izingaki izizwe lapho zakwaisraeli na awu ishumi nambili liphinda kashumi nambili kuyini na zikulwane eziyikhulu namashumi amane nane futhi bonke babengabantwana bakwaisraeli ujohane wayebazi bonke wayeyijuda emva kwalokhu bheka inombolo esikhulu ebesingenakubalwa muntu nakho kuze abezizwe zivela kuzo zonke izizwe imindeni izilimi simi phambi kukaNkulunkulu na iwundlu sebethe ngezingubo ezinde ezinhlophe siphethe amahlamvu esundu esandleni sazo lezo zidala ezimpofu emuva ngaleya ezafayo futhi amabhubesi azidla zidede nakho konke okunye ngenxa yaleli vangeli likamoya ngcwele lelilokhu livuza ikazi izinkulubane eziphindeka zinkulubane zabantwana abancane namakhanda abo isakazwe ezigaladini futhi nakho konke okunye lapho bama bembethe izingubo ezinde ezimhlophe namasundu esandleni sabo ohe sona samemeza ngezelikhulu sithi insindiso ngekaNkulunkulu wethu ohlezi esihlaleni sobukhosi nakule iwundlu insindiso ngekaNkulunkulu wethu ohlezi esihlaleni sobukhosi ule iwundlu ngezingelosi zonke ezazimizizo ngeze isihlalo sobukhosi namalunga nezidala ezine zawa phezu kwezazo zawa phansi kobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakuleka kuNkulunkulu lalelani uma ningacabanga ukuthi lona ngumhlangano wePentecoste Ziti, amen. Izibusise inkazimulo, ukuhlakanipha, ubongo, utyuma, amandla, unqoba, nakubo uNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade, amen. Kuzwakala sengathi babe nomhlangano wasekhempini lapho, akunjalo na. Ilingi labalunga kungukuthi liphendula labuza kimi noma lithi kimi laba abambethe izingubo ezimhlophe bangobani bavelaphi na manje ungumJuda uyazazi zonke izizwe ezishumi nambili manje bangobani labana bavelaphi na bambethe izingubo ezinde ezimhlophe babevelaphi na kusiso isizwe sakaBenjamini nabanye bangobani laba abangapha na.
John was so
good,
I said unto him,
I said unto him, bayomkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe nalowo ohlezi phezu esihlalweni sobukhosi uyabuhlala nabo. Kubukeke sengathi babethe kulamba kancinyana, alibukekanga na. Abasayi kulamba utumo, abasayi koma, abasayi kuhlatshwa ilanga nhlobo nakushisa kuni, ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa futhi libaholele emithonjeni yamanzi kuphila, uNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke ehlweni labo. Nangoke nanga umlobokazi ohe kuhle kanjani umlobokazi asibone ukuthi wathini lapha manje ukuze siqiniseke ukuthi asikugeji manje eleshumi nambili yena onqobayo ngizokumenza abe yintsika ethempelini likaNkulunkulu wami futhi akasayi kuphinde aphume umlobokazi milapho nomnyeni ukube nesingabe nesikhathi kuthatha lokho enginakho ngokwencwadi ngalapho ngalesabuleni wathi wonke amakhosi omhlaba alethe utyumo lwawo kuso lokho kufana neemfanekisweni isizwe esikelephi wonke bakhokho kweshumi kuye niyabo kusukela enyangeni entsha kuye kwenye elinye isabatha kuye kwelinye bakhuphuka ukuba bakhonze usuku olunje pho okuyobayila. Kulungile, futhi ngiyo ake sibuke, ngasayi kuphinde phume, kulungile, intsika ethempelini likaNkulunkulu wami, ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami, manje ubani igama likaNkulunkulu na, uJesu. Umani funa ukubhalabhala lokhu phansi sibalithi kancane uJesu kwaba sefesu besithathu ishumi nesihlanu, wathi izwe lomhlaba konke kwethiwe ngoJesu, yabo, kulungile.
All right, now. All right, and the name of the city of God.
Kulungile manje, kulungile. Negama lomuzi kaNkulunkulu wami, Jerusalem elisha, elohlayo ezulwini kuNkulunkulu wami. Ngiyakubeka kuye. Oh, uma nikubona konke igama elifanayo, kufanele ngabe senikubambile, niyabona yabo. Ngizobeka kuye igama lomuzi kaNkulunkulu wami.
The city, he goes ahead and say, which is the New Jerusalem.
Umuzi uqhubekela phambili uthi okuyiJerusalem elisha yabo iJerusalem elisha ngiyakubeka kuye iJerusalem elisha manje mlobokazi noma ibandla liyiJerusalem elisha bangako kwaziyo lokho na ibandla qobo lwalo liyiJerusalem elisha ngiyakukholwa lokho na asikufakazise nje sambulo samashumi amabili nanye ngicabanga ukuthi yiso yilapho engifuna khona kulungile asibuke emuva lapho kuze sizoni khombisa kanti lathi fakazisa zonke izinto yabo manje isambulo samashumi amabili nanye.
Oh, listen to this, right? Listen to this.
Oh, lelani lokhu kahle, lokhu, lelani lokhu. Nifune kubona ukuthi umuzi omusha wakhe igama likaNkulunkulu yini. Ngase ngibona amazulu elisha nomhlaba omusha. Ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala udlulile, olwandle alusekho. Ukuthi mina, Johane, ngabona umuzi ongcwele iJerusalem elisha wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umnyeni wakhe. Ibandla elisha, elisha, ibandla labezizwe, umlobokazi, umlobokazi ungowezizwe, futhi abezizwe unegama lakhe, wakhipha abantu kwabezizwe ngenxa yegama lakhe, ngiyakukholwa lokho na, uma ningakukholwa, phenyani ezenzweni zeshumi nesihlanu, ishumi nane, futhi nithole. izenzo ishumi nahlanu ishumi nane uma nifuna kuphenya kukho umzizwana nje futhi sizoqhubeka nezo izenzo isahluko seshumi nahlanu nevesi leshumi nane ngikhole ukuthi sizokuthola manje sesithi nje asilungele ukuvala izenzo zeshumi nahlanu nevesi leshumi nane
and after that they had held their peace James answered saying, Man and brethren, hearken unto me.
Ngemva lokho sebethulile uJakobe wathatha wathi madoda amazalwane ngilaleleni iSimeyoni uselandile ngokuhlela kukaNkulunkulu ekuqaleni kubathathele igama lakhe isizwe kuba bezizwe ehe kulungile nangoke oh manje ngicabanga ukuthi lokho sekuthi akusendele kakhulu nje ekugcineni kwakho ukuthi manje sizovala ngokuthi sithi lona nguye ngiyakuloba negama likankulunkulu wami phezu kwakhe negama lomuzi kankulunkulu wami kuyikho konke okufanayo ujesu 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 uthi mlobokazi ushade nojesu kwenza abe inkosikazi jesu kanjalo njalo niyabo
Unabesifazane
abakahle kakhulu kulesi sakhiwo kulobusuku abakahle kakhulu kodwa kukhona oyedwa wabo ngowami unegama lami ngiyethemba nikutholile lokho uthwele igama lami iyoba kanjalo nomlobokazi wakhe
kulungile of my God.
Yeloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe eJerusalema elisha elehla noma nomuzi kaNkulunkulu iJerusalema elisha likaNkulunkulu wehlayo uvela kuNkulunkulu uphuma ezulwini kuNkulunkulu wami. Ngiyakuloba kuye igama lami elisha. Kungcono ngikushiye lokho bengingafanele na ngiyile kaphelani yena kukhona ubunye manje uma izobuyela emuva esambuleni sesibili ishumi lesikhombisa umzuzwana nje ukubuyekeza nje umzuzu
He that has an ear let him hear what the Spirit saith unto the churches to him that overcometh will I give to eat of the hidden manna and will give him a white stone.
Onendebe mageze lokho akushoyo umoya mabandlele onqobayo ngiyakunika okwemana elifihliweyo ngimuphe itshe elimhlophe nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa umuntu ngolemukelayo kuphela nemthandi na kamangalisi na ngiyamthanda ngiyamthanda ngiyakuthanda ukucula ngomoya ngemva komhlangano lapho nibe nalokhu okusikayo nakho konke ngikuthandi na ngithanda kanjani kungena emoyeni khona-ke izwi ngiyabo izwi seliwile manje manje yinto kuphele eliyidingayo ngokuswakama okuthize ngiyabo ezinye izindumiso bese ngeli qala ubukhulu ngiyabo wo nimthandi na asiphakamise izandla zethu futhi siculelele yamthanda
Let's just bow our heads and say, Father,
we love you.
We just thank you.
Sikeze kanjani egazini lakho ngoku. sasingabafakazi inkosi sasithande izinto zezwe futhi sonke sasihlobekile phandle lapho ezintweni zezwe futhi wena wedwa kumbusa wakho futhi wafinyelelisa izandla zakho ezingcwele eziyiphuphu ezansi kuntunkuntwini yesono esasikuyo wasikhipha wasikhetha wasigeza wasihlanza wafaka umoya omutsha kithi futhi wahlela izifiso zethu ezintweni zaphezulu sikuthanda kangakanani nkosi kulunyaka okhonjisiwe ukuthi akukho lutho olunye ezweni olusisalele nkosi akukho lutho olusalele izwe kusesikhathini sokuphela siyabona ngebhayibheli wonke unyaka usuhambile sesisekupheleni manje siyaphuma ngokukhulu kushesha ngeke kusaba kade kuze kuthi ujesu afike o nkulunkulu vuthisa izinhliziyo zethu ngomlilo ungasivumeli ukuba sime singanyakazi ngiyacabanga ukuthi uPawulu ongcwele omkhulu ubeyokwenzani ukube ubelapho kulobu busuku futhi ubeyobona izinto eyindlela ezingayo na kanjani ukuthi leyo ndoda babekade benayo ejele ngaphambi kwemini ubeyobe ephandle lapho etshela abantu ukuba bazilungiselele ukuza kwenkosi kuleli hora nkosi kukhona abaningi abagulayo ngoba nanga amadukwini ezicelo kubekwe lapha ngiyakhuleka ukuthi ngizophukisa bonke baba siyazi ukuthi leyo ingxenye yenkonzo yakho oyifakazisile ukuthi ayisoze ihluleka ukuba yiqiniso izibonakeliso zilandela ukholwayo emzimbeni kaPawulu bathatha amadukwini nezindwangu futhi bazithumele kwabagulayo futhi imimoya engcolile yaphuma kubo futhi baphulukisa ngoba labo bantu bakhola ngunkulunkulu ophilayo siphe khona kulobu busuku baba njengoba ngibanikela kuwe ngoJesu Kristu futhi manje nkosi ngiyakhuleka ukuthi uzothatha imiphefumulo yethu ngesandla sakho usigeze usi-ayile ngoba kwathi wawuzela ibandla elingenasisihla noma umbimbi ngakuthi i-ayini eshisayo kamoya ongcwele nje igcilezele yonke imibimbi isuse kithi futhi siyalenga silindele ukuza kwendodana yomuntu manje baba siyakhuleka ukuthi izibusisa zakho ziphumule phezu kwethu khonza kanye nathi baba siyakukhonza simile kulobu busuku futhi sikunika izinhliziyo zethu.